Fiala, nó vinha muito no coglom, não fifi lá, beta, cubi se a unha a minha desse, le cumple com salato. E a da minha lebe, tu que dá de uta, le ivia de me. Yabia ivia. É só bem, mele. É só bem, amiga. E aí, matawede a fissia bem, mas tu que dá de uau hanta. E aí, é me que a minha de tonu um ladena, e vá a fissia aí, o tonu um ladena, pede emangu, pudes, bosbona, e tongu, minha messio, le a fissia vasa mi pola. Anye jijo na mibe, nyaba etro meka eveme. Eto etro ule nyapokasu mosubo woke. Eye ene mele naneke wamu ula. Bedasi ya udumetode ka ano anyi. Si, si mesekbo ula puke ule. Eye, wawo kututura takwekwe. Eye, eye miele mokbo muna eyi nyade. Eto le etro kafeme. Anye eyi yade si mafu na mkura uwe labena eto mikuya. Ele nambe makode eji kosirak benji. Eye kosirak benjienha. Eye eto fienha. Ble, ble mamuti nya ukata. Ude hamea ungu. Ke azon kwa sila gwenye apeto lonla. Nye lemo kwa muna hei chanyu. Elabena kwa sila gwenye. Esi ewo nye mye le miyape kodome la. Kodome kumifiade. Sije ego metome mila kwa zame. Enye la ujiki ya hameape akbenoyi. Gake kwa sila gwenye la metipe mato. Detupi alotola ula kule. Chitre chitila. Ame akbe ene. Akbe alafade kaya bla nevo ene au. Kule nusu sodi suswe ma ukata. Siwo abla kuta siya de kei. Na kosira gbendi takpepe o aje gomele ga shekeme eletepe akula le ga shekeme kosira gbendi ese nyejibe mi ato numa ukata ko mji nuka ejode de tubie lo dola uchi eye nuka ejode de tubie adamjela ji e kaye utrogbo alo aptika ame akela pare kabla ne bon ne uvalle le nuka de wonene ma na kosira gbendi be mi aje akpabla ese de kai nusi yi kwakle gbeda sisi atututu eye emegbe kosira gbesame Ni ato ma udola gamle to akle beda sisi odode laudikia kosira gbezame ne apetolon ke azon ekema eto etros bosbo le afisia nyapukas bosbo novin tu jene glonam be ole ni aje gometa eve eto etro eye ni amesi ojibe mi avase beda siau ato gbera le basamle kwibo ni amesi ole kokoko kwe alona ne jimla e nyua de ngutoi be dokwala menyo he hozu elevu hele gbesoso esia ye na amesi amesi dibe Yava adogbeda adi apetola. Rami ala bubudi le mia lalam. Eye miele. Mia no mok bomuna mie. Makule nenema. Ano mok bomuna mie etso etro. Alo esia isi miyajibe miyapa khamia meyava adogbeda la. Cho. Elle kwesoso esia yi. Eye neva mebe potro au le tutu alo nanela. Novi nye ngutu la le. Mwago do tututu le afima. Ame singe etakbola le afisia. Me susube enge ene wideke. Mekwese nenema. Alo enyi wideke. Eme enge enyi wideke. Eje ngobedo kosi le afisia ku. Enyi wideke. Cho. Eya mane safila anosrogbo nengebe o hepwadenu eye wotu gake oglenere nvodo hinlenti mewofune alo lesbosbo megbe wotu ne lesame be de fiona kanotu fumto eme ningai akanotu jomto frese onu klebu gwao minya alesi de viole vivieto le benkeke siame eyata nyetu ne de emata nyechire na ko ha be miato kode kwetu kwa nu eyade de wo hin ne wo do ekeme ya dola asumia si ekema emayila nu atuvovo eye mia amiade atwa no afima siayi alebe amewa atwa fa atukeda atito yo aji gbogboko kwe mi amesi o me gbogboko kwe de miape agbeme ula Niva, miyano afisia, mino anyiko zalapata, ne miyedila, mino anyiko, basere esie miyako esia. Ameke ema no afie yi yareba yesi no hajimbe, ma ule nge afisia fie ye ma ule afisia fi. Me bube kukoju evame, esie eme non kutamle afima, ne makobe de ame sisa me vama ha. Enyong tova vame kongu jejele ngu nye atengu anotere ema jika seka me kului, amega ema nye kifilako megede eme, eyi ilabe ema tutu esia. Eye, habibi siya ukata jijie le takwekwe siya ume, chua mvejie la bena mesusu be, de uhi esia, oh, deko mkaka ale kwekwe, nyenya ale si wonona, amewu. Ama uvana kule ya mafu kule keteke kule mye mye nyasi ya kwa kubedeo. Nikuya, elabena deku uvana to telefonu chi, elabena hide uko atu kwa dade wuta ye, ele afisya fi, elji yi mkuvu le esya yi, eye emekbe akwa jejebe masronu haa. Wewe nye kuhiblibu. Gake jijwa miye siya yibe miya togo ama weye miya wamusi miya temwe lana wo elabena enye ema enye miya pe miye nye apeto Yesu Kristo pe kahome sumola wuna epe jukole nkeke siyame eye miye jinabe miya wo gede wu alesi miya wo gake miya temwe o. Usofu ade kudukede mengutisya ele susume do deko bakenkem ame nguyade eye le esi wo nye be eno ewo dokaka gbo emeta eno tutum de akoji eye evia nyon bi so la chitre de kwa me de ko wo che klapu eto anyimlo uchi so ya de e globe no mamle si ji edo nkwi la nye toto ji si ji so ya de si no klapum na nama edogo mikuya eye ale wo kweve enu makekle ekema edo to so pofun mikuya nya dongwi be ko jokwe mo nyenye eye mie tibe mie bube nya jie agbable boale gake mienya so bola ole ma usile afisa fi be wako e matoku ya de wo ke ale de ko mie wona mi toke keke si mi atenu ila gake enye osofu nwi ade sile akopa jembe ya wonu sia nu si atenu awo le nkeke mamle sia wo mena epe apeto mekareji eye apeto de ke enu makele afima epe lamese eye wo gugwe ve enu make le no no nwi mail e le nwi keto epe moyi ple jijo eye o nji anya de jo egbe de ko nyeme jibe maje nu ma wo gboglo o gake minya megble na sronye megblo be azo amiade le afima vage ke anye ngutu pui titri ade ade sel peda ple nkuo le yibo akla jesi pema eye waje ke wola yue mi kuya meglobe ela bena gbedasia ade le to sine eye meto biblo la ke vi globe na mato nu sia wo dade afisia be mapo ebe eye anye nu si tututu apeto la jibe wawo ano pe enye si poland nu tu ade si to poland ti le poland le te kopia de mela e vanya klo tuweji eye wo globe alo gbogbo ko pe danku de eje glo na ebe na de ko e chaka kem eye enye nu si e si so be nye gble na yi ga ke gbogbo ko lai gble eno ebe si so me eye wo kata ke mle bala nu si akpule to Kansas City Vahwa meza sivai. Eye ale wototong to ese wo senga ngrole ti mepenya. Eye de pe amejuru to pela. Eye boko ko blobe. To azon na yide akima amiade jibe ya sokli ava. Kake etbe ela bena le ngtegala mela. Eye de keva. Mikwe ake ale. Eye yama ame watu ela kule jisipea. Eje mo gatro yina. Eye sronye yue. Eye meyire wotroa nu. Meglobe. Eya ema never e globe nu ke jebe mawo si pwevo e globe azon mpoi me globe me jebe machon nu si afia wa lebe na nye azon mikuya me globe apeto glo na mbele baba ke mi atengwa biese me globe azon ngonglo lenge si clean le afisia tututu afina yichi enyo ele afisia be wangiro yele yesu kristo pen kome azon e ata atengwa no ngile afisia tufia le nu si emenyanu nobimutu ele afisia nobimutu ade Novimutu sito Poland. Ende, yema le mekwedake le jokuya jia ki. Titre, kwa wasi jie, be amaona tengwa kwa wole afima, esobe, be miya kpoko poko kwe. Nusia jona esia yi, amegede osisuna be nyaklopia jiko ye ngutega maufanale. Oh, ema meje gome ha oh. Eke kudea ngu, novimutu leo, afie de siya de kwe nyikuya. Enyo, afisya nye kwe akwa jia de ko, afisya ya... Efe tukuya de kwe jona. Le ego do afimala eye aeji nkekekle zansia nikuya. Ente mibia sonye se. Eye wa. Alo amesi wokle. Nye apelika sile mekbe afima. Nabi ngutu wu zekle amesi wokata kuklami. O miya tou. Esi awenye nu swe swe wuko le afisya. Nu gao jona le afima. Azon ke ome glon afale engu goha. Hade o. O. Jijom nuto de eta. Esi menyabe miya petola. Bona kuye. Eye miya vano anyikli. Tegbe le mayi. Menye tegbe o ke bon heyi mavomavo heyi mavomavo azone akotolo la mpo esebe wie nyilia enye kosira kwesibona nkeke wie enyilia mewo apatingo ade satana jibe yada pesia de jinye esi eleta demule miagbo afisia de komeno e gugbo mdodi eye ha gugbo dodem eye mega gugbo dodi eyata ke mewo apatia de blibu eyata dohi miele apawo ke pli kosira sibona eye alene akotolo la anye kosira gbesi kuledo nkeke wi enyilia eye miaja akopa be mia wo subo ade adugbeda de dole lauta ela bena wole nuole akosomdeji le akosomdeji eye de wonye dupata ni jojo ntonto miele akopa jembe mia po po kabale siko mia tenwi eye kapwa wo zaga kapwa wo kata ko nsia nu sivana gajuna eye ta le wi enyilia jila miele do ta pepe dodi woge eye ne mi apelo no to ade wotibe watu gbedade yo tala enyo mi plo wo ve alo mi plo wo ve le gamame azo jefferson deal to gede wono ko glom na mbe wo glo be yo va do de gameji be yo wa no afisia le ga tomelo ko wo bena moha magalina yo pe wo o Alo, ga aden. E yeta wo me globe enyo mi esia wo ege mi anovi esio va srami kpo to afisi afi ama wo wo sofo gede wo me globe wo zio de nufa fia si angu. E ye mi ele akakwa jem ko be mi ato asim kwe fie wo chi. E ye eme kwe fie la nuka ngutie mi ate de akale feno no me me ale be mi ate ngu akli. E ye e ye wo ato fia fia de wo kwe de emu. Ela bena leza me la. Ni ade ge si be leza efe si oba yime la. Meno akakwa jem be nye be naka gle o. Mi kwe ya. E dupe koko ma ta. E ye nye nusi me jibe ma po. Afi me e kristo kwe de fia va me le le akwe no isi ame. Mi kwe ya. Nanu si wonye ke azo afimi ajengonglo okekele komela eye menye be cho enye asigbe gade sime wole be mi katan ya yada ple nye pen dudu ole memlira gbezame ke elebe nya wowo le memlira gbetro alo memlira gbenji wo do meto de ka elebe memlira gbezame na vona mi be mi afa solime e ya tamia je akpa akpa mi tie sia alebe de di na gate mi anwa akpa eto be mi ayira di o eye emebe mi atrova etro sbosbola bede novisi ole afisia Playing a poker, all I'm to aye, it was a man. As on the near the one not to tray, if you had a fena, but to dra, name yellow. Near me, no, I've seen ya do gorilla, ne, but yet okay, I do lay, I'm near the sale, a piece and act, but do radla, there, and now I'm near to a city to the Jimacoa, Maul, a bomb, as on, me a boning a bay. Mienye kikade sele, alo mele yamba o, no view. Mesu sube ya mebla shekevo aton, alo bla shekevo enyide ala faji kwa upe asi odeji. Eke mkena, azondo kujibe, matengwa wako ha, esi mauma nye o, nikuya. Enya utamadodo o, enya nusita elebiamdo. Minami ya demia peta oto. Ame nuvela fofoji kwa vito, nye le tetemde wo kwa kwenye nye mutiensia, mutia zikwila. To wo mbedodo sinegulola mebena yasi. Eye ene miya kwe selaya nanu si miya bialami ke miye le miya kwa kutata okata mekum miye deje siye akweta obena miye nge miye jena wo ya yira upe deke o miye nge ame maje maje u miye nge ame maje maje u blibu eye miye ba abede miye miye je ene eye eye miye wonane si miyo kaka o Oh, fufu, name your poor Calvadiala, and Madena, and any Catada, and Yame. Yam Yan Nubu, what a caso, Nebe, Christoco, Eye, Eyamasi, Woklade, Atimu, Ekamania, Combana, Esime, will fall and keke to Aguele, Mulaunu, Kenam Yapea, Setula, et Robole, and Kekeblan Nemebe. Lebopoko kwepe no no meme. Eye wanoanyi klimi, ida sepe vapa koklen kwa kbele yame. Le nwuwuye. Eye mye le pombe, nwuwuye ma kuku kabakaba ason, ke niya wenge, tiye jome wugu apeto, ela bena, ena gume popo gansi ami. Meda akwe gede fufube, todo la siya obobo ope chi ode anye le todum, eye ale apeto meleke tumdabe, na konye nu yongu fiensia, ple fiende sede eye isye isi mava wunya kloti jibe, Mapunu na wo tukola en labena apeto gademo nam pedebe makbolo na ne simeleke pe o usengale asio kokoko be na mia nuna ame abe ale se wele jeta wo pe to me ple daniel ene eye ne makbolo na ne se masode wololo nunu ola mia nyenu apeto Benye magagble o. To nye tamesuso ngu na chomdo mongi tolaji ya peto afisi nye magbolo nane ke o. Nekbe nye tefelako. Ela bena mejesie be le nkeke gama jila. Amesia wo alalale afima le. Walala wo subo subo to. Siye medekbe pana wola. Ne eva wo wole tivi wo. Wo tola wo. Wo sofo wo. Wo subo la wo de. De geda. Ele bewa de dida le wo buba. Legeda si siya wo sinye di akbe pana le afisi ala nu. Atwe, akpo wongkume, wu dola wu. Azon fufo me do gwedabe, nana koko kwe na ponu kemenye ame o. So afanam ya fe jiwobe, mi atemwa doto, eyama, manoto ji fufo, me do gwedabe, na yodo dono wukle fukwe la wu. Nusia nusi hiya ame wo le afisya tiye, na wo ame nubebe kle, nubea nubopona no anyikli wu. Do babia de sia de si, wo na wo nya fiensia to asido do de ji, me la ngu. Le du kwa kata me, afisye ame bubu gete wo le fukbem le. Goha ame si wo takuvi si wo droli la, ple babia si wo le nye asime tifia, nabe bobo kwe nado engu juro fufu. Eye wa jodo dono u. Speak to us now through thy written word by the Holy Spirit, we ask in Jesus' name. Bonu namye azon to wo nya, ngulodi la me, to bobo kwe ji, nye piye le yesu pen nkome. Amen. Mino anyi. Azon fien siya la hame akume kodzo vie. La udike akame pe akbano yigala yo na va. eye fie si anye le teteke de hame pe agbeno yi gama ngu si anye anye hame pe agbeno yi atonlia nye to hame pe agbeno yi banto la esi nye efeso magate ngwa akle wujuo ake so gomo jeje unglo wukata diken eye eye ta metibe magakle wu na mi amesi wujibe miyale nkude engu le miyape pepa uji hame pe agbeno yi banto enyo efeso hame pe agbeno yi so mpe platonvo aton Yesu Kristo mbe ye ala fare kakle ladre Paulo enye le tivila eye manye hamepe agbeno yi gbanto towo wowo lolomano mi nge maupe nututu fetula enye agbetila hamepe agbeno ye peliato le pe ala fare kakle ladre do ala fa etonkle yeve iranus enye nkeke mape gbeda sitola eye nututula enye yometiti enye khahawo ple hamesi yome oti $1 agbe fiakuku hamepe agbeno ye etolia enye pergamu martin kokwe enye gbeda sitola lana hamema hamepe agbeno ye latole pe ala fa etonkle yeve vado ala fa adekle ade nututula enye a pato nu fafia satan ape alakpadada papa pe jidudu gomedudu anyi eye sonde de wo hamela kle jidudu ade kai betula inge mana lala kle peyi ade eye kami ape agbeno yi enelia inge tiatira kolomba ese wonye kami ape agbeno yi mape dola e gbeja sitolala pe alafa ade kle ade dope akpede kala fa tonple blave eye kami ape agbeno yi enye papa pe amebeble viviti gbeno yawo eye enye zansifayi nyenge viviti gbeno yawo eye fe fetula enye nsembe watu kooji ple nkele tivila na dolala azo fiensi amiele kami ape agbeno yi atolia gomejem esi enye sa despe agbeno yi sa arde e sa des eye gbeda sitola na hamepe agbeno yi si aye Martin Luther eye aye bibla nusola wa lo nsiala si alo hameji obun nyanyu ewu egbe eye hamepe agbeno yi maje gomele pe akpere kala fa aton blave ewu enu le akpere kala fa drekle blaton akpere kala fa aton kle blave vado akpere kala fa drekle blaton
and the age of what we call
eye enye agbeno yi si nye yona be nu jajira dope eye yi eye nu tutula enye be woto wa nto upe nko eye amepe masi susola pe fetu enye wazole epe nkume le awuyi me le upe nko le alevila pe akbebale me apeto na yirami esye miele ego me jemfifia
now we begin on the first
Azonia je gomeleta etolia pe kukugba toji na hamia pe agbeno yisia. Bejasi si odo de sa tese, si enye nujajra do e yela, kwa se tof biya do susodi, u buken kem kului. Azonia ameye yewola, matengwa agrole e si angule afisi abena, alebe miyakachi mekbele eme o. Enye poklo yide mebung, eye eye adela avado atiade si mia damia pe betasi ode ateken ava etrome akende etepe atengwa nge bewa we kosira gbe aso ese auto moto de sede doli nu ramia pe agbeno yila de ka eve eton ene aton ade adre esia le egome jem kple Philadelphia eye esia si le ji atisia doli pe Pentecoste nusala alo hamesim no Pentecoste la enye hamegande le gomejeje ame gake ode asi koma hato nkope gbogbode asi gegede wo dome keno agbagbaje mbe yawo hamela koma hato nkoi nisi woyo be Nikolai to open wona wo emieten le nkonye semle megbeda ende esogbe Nikolai to open wona wo azon menyen fafia hade o eye megbe mieto nyala hede eme Nusienye nuona wu, nusienye Nikolai Tou, ema inye jiru mkwa denami, Nikolai Tou, ea ta ametoke lakbe, kede eme. Eye nika ukume enye aduji, alo akpoji dudu, alo akpoji adude, naneji, Nikolai Tou, Lai Tou, enye hame, hame viwo. Nikolai Tou, nuona adense eno akupa jembe, yatu hame viwo ji, eye yato ya iralakata ade, eye amerikasi akhle bibla, Amerikasi anna komedede la la nye bishop, alo tato gande na hamela. E mekbe mye kwe pe, le hamia fe akpe no ye pe liya me la, e de asi mwa mamye me, e siya koto nye pentekoste, e ye e siya nye koma hato nko. De. Azon le hamia fe akpe no ye to liya me pergamu, u fia pentekoste le eme ken ken klui, gake koma hato nko pen fa fia la, e to le nuwana woji le afisia, zon keke va zon fa fia le afisia. Emekbe o desron le afisia va fa, o desron. Ame hatuto si asile afisia du Pentecoste pe hatuto a uji. Azon ale simele esi aglomie la novio, enge nga tepe anukware tola, ema sode blema uti nya upe nungonglon kokwe a unu. Nike atakokwe afe akbanle u, kose pe kose takukula upe, akbanle kle blema nungonglon kukwa ukata, asi nungonglon kbanle kukwito kikiake siwe lila dumeto ade ule asinye. Eye desiade, mele esi aglom menye kle, menye be, maglobe menye Pentecoste to u, ema mefia be, ne maglobe Pentecoste la, ema mefia, ekbenkeke si menye le lape dodo wahasia u. E yaha di foko abe mamle ou ene. Gake Pentecoste va vanto amedibe mak blon. Ma oupe popo va van kwa kwen fa fia banto. Ple yayirak banto ou. Ple nkok banto la. Ple nusia nou nene ma pepepe abe alesi oje e gome le. Gome jeje ame alesi woyi le bibla me ene. Azon ale ene mye vado. Akbe no yisya jila. Mye kwa di dipe afisi Pentecoste vado. E mye ten wakwe le mekbe dan. Te sobe. E mye ten le ekpom le mekbe di afima. Te sobe. Azon evado afi eto zame. Agbe no yigan si me mye le afisia, Constantino, ke o nese, me dede afisia. Enya, esi wenye tronsbo la tala, enye, ebya, ale Kristo tou le afisia, a mesi osie Nikolai tou kwen fafia le. Ne walon adok beda, be yakpo jidugu le afamela, enyo, ya tronsu Kristo tou. Le ema yime esi me wono afabejila, e kudren bena, e lebe ya, to atito ga yade si wotodo e mkumela chi, e globe, to esi achi naduji, e ye enye nyetepe, e ye, e fon epe afakwa ye wota atito ga yide e upe akbo konu uji. E ye afima e katoliko pe dodola, si woyona be, kolombo pe, sodola wo ekbela, pe, jope, alo, epe gomejeje. Azon, Constantino. Nane li, matengu akpo du de kape han le, nti nya wome, kude engu be, etro jime o. Menye nane ke wone be, dunya gheladadra adeku. Edo susude tamebe, de ya pofu, yepe fiadukwela, anna wasese. Ale siye yantonye ton subola tala, esubona legba u. Ale kwebe Nikolai tope nfafia ma chi bogode nusia nu nukle. E yata ezan ayemonu make siye, miye kpo zansiva yime. Ke Yesu gle dadye anope alafa etonkle ene, afye wabajo. Bena, afya Biliam pe nfafia. Ale siye Biliam ble Israel vyo, enabe wo wakasiye eye. O menu goto nu siwo wo savo na tron wo ke dunu wo eye ni nya bena nu siwo wo savo na tron wo dudula nu si tututu wo nyela enye tron subo subo ese wo gede emela wo no tadema guna legba wo ke no legba wo damde ki so ha melame abe ale si bi liam wo gbede gbe ene ken na be Israel wo ahasi be wa yi tron wo fe azadu fe gansia. Enyo Constantino ha wonu make kple fe ayemonu la keto wo hame ade enanu gedele nike atakopi ame eye emegbe wo ena kotutuga gede si wo no esi petro esi awo zugbe do ho eye emegbe e wo pe yi bo samle ku gande si o to sika kle pe ko si wo do achona le kokofe atimala edo fia si pito gu yade di eye wo to amedeka wo tatoa de ko meji wo yue azombe bishop eye wo to dare fia si kwisi aji wo do body pass e to lia fia si ji menye de ko wo yina kle awo abe alesi a apato wo na ene o ke bon wo to a wo fla ya ganya kwa de doni abe ma wo ene ke to dare afi ma yue be vika la vika alo vicarius fili gei egɔme enye le mawu vi la teƒe. Azɔ afi sia nye na ame si si nunya le mitae ne miŋlɔ Vicarius Filii Dei eye emegbe ne mieteƒe de ete afi sia eye mietsɔ xexlẽ dzesi wokpe la ke miakpɔ nu si tututu mawu gblɔ be enye lala ƒe dzesi alafa ade bla ade vɔ ade. Miekoea Vicarius Filii. Azɔ me de Roma eye me yi Vatican eye fiakuku etɔ̃ ƒoƒli la ʋɔnudɔdrɔ̃ dzomavɔ dziƒo kple ŋutikplɔdzo nikuya mekpɔ fiakuku la kpɔ akɔtawui la kpɔ nuwo katã le afi ma tututu le nyateƒe mea le yawaɖagbe trɔ gaetɔ me wòle be makpe kple papamletɔ si nɔ afi ma Baron von Blomberg xɔ eye emegbe wogblɔ be azɔ ne eyi la nɔvi ŋutsu Branham nugbãtɔ si nawɔ enye be nadze klo aɖoɖɔ asi ge ma megblɔ be ema ne to le eme ema ne to le eme ŋlɔe be ko megblɔ be mena nye meɖo naneke tsitre ɖe ame la ŋu o eya gake megblɔ be nu ɖeka koe li matsɔ ame ƒe bubu ŋkɔ ane ne enye bubutɔ la esɔgbe bishop amemegã dɔkita desia ɖe faa madzɔ ne dzidzɔtoe gake asubɔ ame aɖe la ame ɖeka ko masubɔ yesu kristo eya ɖeka koe made ta agu na megblɔ be ŋlɔe be ko tefli ɖe eme ko nye mate ŋu atse o eye ale me esi megbɔ va aƒe la me va kpɔ be amerikatɔ gã bubu hã wɔ nenema teddy roosevelt egbe be yemawɔe wo le esia ta be miɖo ŋkue dzi le ŋutinya la mea bena egbe be yemakpɔ papa o elabena ele ne be wòaɖuɖɔ eƒe asi ge alo edoe ɖe eƒe afɔbide gã la hã ŋu miŋae eya ta o kpawo kpawo ema ne to le eme ekema ale gake hã le azɔ esi biliam emegbe miekpɔ etozãme be le gama azɔ gbã le afi sia la afi miadzo le afi sia la wo ƒoƒu hamea xe de srɔ̃ xe xɔ trɔ̃subɔ susu aɖewo trɔ̃ legba siwo nɔ hame la me jupita ɣe ƒe mawu mars ƒe mawu venus ƒe mawu kple nene mawuwo ƒe legbawo katã eye wo ɖewo katã ɖa le trɔ̃subɔlawo ƒe hameawo me hetsɔ paulo petro maria ɖetugbila ƒe emawo katã da ɖi gblɔ bena esia enye wo vika elabena yesu gblɔ na petro be metsɔ safiawo na wo eye eya enye apɔstolawo ƒe teƒe nɔla ema ganye katoliko ƒe nufiafia va se ɖe egbegbe eye wotsɔ legbawo ɖo eteƒe ke nukawo wɔ wotsɔ trɔ subɔsubɔ va kristo subɔsubɔ me nu si yɔm wole be kristo subɔsubɔ menye kristo tɔnyenye vavãe o elabena pentekoste vi aɖe azɔ miɖo ŋkutsi nyemegblɔ be baptiste metodiste presbiterian o wole wo katã me gake mawu ƒe nyati vavã ŋutɔŋutɔ lae nye pentekoste enye tsã fifi eye wòanyi ɖa afi ma hame la dze egɔme le afi sia tututu kple pentekoste ƒe ŋusẽ azɔ miagblɔ be ele teƒea nɔvi ŋutsu Branham mabia mi be miatsɔ blemaŋutinyawo ne miadii to eyi la katã me va ɖo afi sia eye miakpɔ bena ɖe mawu vi vavã nyateƒetɔ mawo dometɔ ɖe sia ɖe melé ɖe pentekoste ƒe yayrama ŋu o mahã xe ƒonu kple gbegbɔgblɔwo ɖe gbegbɔgblɔwo gɔme xɔ dzesiwo kple nukunuwo xɔ nyɔnyrɔ le yesu kristo ƒe ŋkɔ me nu sia nu si apɔstoloawo wɔ la woawo hã wowɔe tso keke afi ma ke ema tae afi ma esi menɔ ŋutinya la xlẽm la metsɔ paulo kple iranius xe didi ɖo martin kɔkɔe dzi colomba ame mawo dometɔ ɖe sia ɖe keke ɖo agbenɔyi sia me afi wɔ dzesiwo kple nukunuwo esɔgbe egblɔ be wonye mikrofonia ɖo nuvi aɖe esia nye wua esɔgbe o woʋuʋu ta womete ŋu le esem kura o bili esɔgbe ɖe nate ŋu ɖe wo azɔ miele ŋkɔnye seme azɔa azɔ aleke wòle eya nye wua ede ame sia megblɔ be esɔgbe paulo wodo age ɖeka na wo esɔgbe enyo azɔ le agbenɔyi sia me le afii la esime wowɔ nu gã sia vɔ la eye woda ame sia ɖe afi sia be enye xixiame katã ƒe bishɔp ɖe hamewo katã nu la ena wo gasɔgbɔ kple nu bubuawo eye wòdo ŋugbe na wo na hamea kple dukɔa wɔ ɖeka ena hamea ɖuɖiɖuɖua dzi ewɔe amegã aɖe eya ta afi ma tututu enye nu si constantino wɔ nye numake si miekpɔ le hame kemea sia me bena eya nye nu si mawu gblɔ be bena le elia ƒe ŋkekewo me bena woɖe mɔna nyɔnu isabel ma be wòɖu yeviwo dzi nu madzɔ le viviti gbenɔyiawo me miekpɔ afi si pentekoste le fifia ɖa miatɔwo ɖeko do viviti eye abe ƒe akpe ɖeka kloe ene la esia tso alafa atɔ lɔ ƒo va ɖo akpe ɖeka alafa atɔ kple sɔgbe eme nye alafa ade kple ade va ɖo akpe ɖeka alafa atɔ kple blatɔawo me alafa atɔ kple blavea si nye nɔbawo tututu gake ede ƒe akpe ɖeka wole ʋukɔkɔɖi yometitiwo mi xlẽ blema ŋutinya la azɔ katoliko agblɔ na mi be kristo hame la yewo nye kristo hame la wonye kɔmahatsɔ ŋkɔ kristo hame gake wote pentekosetɔ vavãwo de anyi wowuwo eye papawo kple bishɔpwo kple bubuawo wuwo ʋukɔkɔɖi si teƒe mekɔ o azɔ gbe ɖeka la esia ta woava ɖe nye agbeɖa mikpea pe megblɔ nyama gake numa ɖeka ŋu kakaɖedzi le menya mɔ si dzi meɖo ta ɖo azɔ menya egale ʋu dzam gake gaƒoƒoa le ɖoɖom azɔ ne míekpɔ nu si le edzi yim le dukɔa me la madidi fũ o migagbugbɔ ɖe megbe le ema ŋu gbeɖe o eyae nye nyateƒe la minɔ anyi kpli tututu tsɔ wo ʋu tɔtɔ kple wo tɔ le ŋkeke ma dzi azɔ le eme afi ma míakpɔ nu si dzɔ emegbe afi sia la isabel ƒe nufiafia ge ɖe eme isabel nye nyɔnu trɔ̃subɔla si ahab wɔ nu ɖeka ma ke si constantino wɔ eɖe nyɔnu sia be yeato ŋusẽ yeƒe fiaɖuƒe la ke he trɔ̃subɔsubɔ va israel pepepe abe ale si constantino wɔ emegbe le afi ma ene eye pentekoste nu yi ke ŋkloe azɔ mawu fɔ martin luther ɖe tsitre medzi be miade dzesi ale si wòdogo le afi sia heva bu keŋkeŋ kloe emegbe egadze egɔme be bli le afi sia eye wòdidi va afi sia ake eye mede dzesi esia dadie elabena anye nusɔsrɔ gã aɖe na kɔsiɖagbe fiɛ ne aƒetɔ la lɔ azɔ mexɔe se be mie va ɖo afi si miese ɖo azɔ deƒomevie azɔ afi sia tututu la viviti ƒe agbenɔyi la va le afi sia tututu tso ƒe alafa wiatɔ̃ tso alafa ade kple ade yi alafa wiatɔ̃ kple blave afi sia tututu matsɔ esia da ɖe afi sia ale be mia alafa ade kple ade yi alafa wiatɔ̃ kple blave ema nye viviti gbenɔyi la ame sia sie le afi sia tututu viviti ƒe agbenɔyi la azɔ ame sia sie gbɔ miegbɔna ɖo fifia la nye luteran hame azɔ gaɖegbetɔ mawo katã kloe ame mawo ku vɔ le nenemewo abe iranius kple martin kple kolomba ene la ke woawo nu yi ke azɔ mitɔ ame aɖe si di be yeadzro ŋutinya aɖe me tsitotsito ne enye ŋutinya ŋutɔŋutɔ la eye wòagblɔ na wo be patrik kɔkɔe nye katolikotɔ ɖe womenya nu si gblɔm wole o patrik kɔkɔe tsitre ɖe katoliko hamia ŋu eye meyi roma kpɔ o ke egbe woƒe nufiafia kplikpã nenema tututue ke yi england alo ireland ƒe anye he gome egbe ke nakpɔ numake patrik kɔkɔe nye mawu ƒe ame gake patrik kɔkɔe esi wogblɔ le afi ma be enyadawo katã ɖa le ireland la ema ya nye glitonya mia dometɔ ne nie se alo kle kpɔ be william ten wòdato ƒo yevutɔ le via ŋutsuvi ƒe ta dzi ema nye katoliko ƒe glitonya aɖe nya aɖeke menɔ nenema kpɔ o menɔ afi ma tututu si wòle be wòadzɔ le woŋlɔ ɖe afi ma be glitonya mele nenema o le switzerland mia kple bili minɔ anyi ɖe afi ma tututu le lucerne ta la to afi si wowɔ nua le edato ame aɖe nyateƒe gake menye yevutɔ le via ŋutsuvi ƒe ta dzi o ema nye glitonya aʋato dzixɔsewo kple nuwo ko menɔ nenema kpɔ o womekpɔ nuŋlɔɖi aɖeke ku ɖe eŋu le afi ma o afi si nua dzɔ le alo naneke esi wokpɔ o eye esia klo nu le edzi vavã hegblɔ nu si wònye la azɔ gake le esia me la glitonya aɖeke meli si gblɔ be ewɔe o mikpea eya ta azɔ le afi sia le hamia ƒe agbenɔyia me la afi mae wòbu keŋ le kloe ebu keŋkeŋ megali o azɔ le agbenɔyi bubu sia mee nudzadzraɖo ƒe agbenɔyi la va azɔ le afi sia nu siawo va emegbe le ƒe akpe ɖeka kloe ƒe viviti kple blukɔ kple bubuɖa kple etewo nenema ewɔ si gbe hame la bu iranius ƒe nukpɔkpɔ enye ame ŋkuta gã aɖe mawu meme nenemake nye ame kɔkɔe vevi alafa geɖe mawo ƒe ɖe sia ɖe si etsɔwo ƒe agbe ƒe ʋu na fã ke tsitre ɖe fefewɔ ƒe ma ale si ko woate ŋui mikpea ɖe kristo ƒe nya la ta ɖe ŋɔŋlɔ le yesu kristo ƒe ŋkɔme ta ɖe aɖeyeye dodo ta yesu kristo ƒe tsitretsitsi le agbe le woƒe agbe me kple eƒe mawu ƒe amegbenɔnɔ le afi ma esime ame siwo yɔ wo ɖokuiwo be kristotɔwo nɔ wo yome tim ele teƒe nenema pɛpɛpɛ yi o enye gbɔgbɔvɔ siwo dze na dzɔmavɔ ʋemeyiyi ƒe legio aɖe nemenya ta le enu o o va do nenema bɔ wo ɖokuiwo ke wɔ wo ɖokuiwo yɔ eɖokui be nyɔnu nyagblɔdila mawu me ƒe nya la gɔmeɖela ame aɖeke menye o negbe woawo ko eyɔ eɖokui nenema gake enye alakpatɔ mikuia yema ke eyiyi ma me ke eƒe dɔlila le afi ma kple nyateƒe la nyateƒe la gatrɔ yi esia gbɔ kokoko mikuia esia yi la agatrɔ yi gɔmedzeƒea elabena mawu metrɔna tso ema gbɔ gbeɖe o azɔ eye míekpɔ ezã si va yi me hã hafi míadzo le esia dzi ale be wòali ke ɖe míaƒe dzime menye ɖeko wo le kpɔɖeme isbel vinyɔnuvi aɖe le esi eɖo ŋkudzia ke nyaɖeɖefia tawietɔ gblɔ be hamedemegbe sia roma nyɔnuviwo le esi enye gbolowo dada nyateƒe ya isbel dzi nyɔnuvi aɖe ke nu ka isbel wɔ kple via nyɔnuvi la míekpɔ ale si nenemuawo katã nye vɔvɔliawo ƒe kpɔɖeŋua isbel kpɔ egbɔ be yevi nyɔnuvi la na ɖe yoram si nye yosafat viŋutsu le yudea israel ma ema yi me abe alea ene yerusalem le afi sia eye yudea le afi sia enyo ahab le afi sia eye yoram le afi sia esɔgbe isbel na woɖu esia dzi israel katã xɔtrɔ wo emegbe wo katã negbe eliya kple amehatutu sue mako esɔgbe azɔ le gosia dzi la yoram le yuda dzi ɖum eye esi wodzi vi na ahab la etsɔ nyɔnuvi sia na yoram viŋutsu wo ɖe alo na yosafat viŋutsu si enye yehoram eye wohe trɔ subɔsubɔ va yuda eye woɖo trɔ woƒe vɔsamlekpuiwo ɖe yerusalem numa tututu katoliko hame la hã wɔ esã eƒe kɔmahatsɔ ŋkɔƒe nufiafia kple bubuawo ke ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ɖa le hame la me le afi sia kple via nyɔnu luterian metodiste baptiste pentekoste kple bubuawo numa tututue wowɔ bibla gblɔ be enye gbolo woƒe dada azɔ ɖeko miakpɔ ŋɔŋlɔawo me ne miekpɔ nane si to vovo le ŋɔŋlɔa me eye wòsɔ kple ŋutinya pɛpɛpɛ le numawo ke me la mi va gbɔnye abe ameɖɔhui ene mikuia esɔgbe mele eme o kɔmahatsɔ ŋkɔ siawoe nye aɖi wo nu sia nu si miekpɔkpɔ le pentekoste subɔsubɔ me ke edzi be yewoawɔ amewo naɖu hamea dzi legba bubu abe esi bɔbɔ nɔ fiazikpui ma dzi ene bishop tatɔ pentekoste dzikpɔlagãwo enyo azɔ agomakpɔ nuka enye eƒe nufiafia o exɔ ŋɔŋlɔ le yesu kristo ƒe ŋkɔ mea mate ŋu ava le esia me o kpawo amegã nɔviwo migbe esia eye migbe ema hã mana miase egɔme mia dometɔ aɖeke nagayi takpekpe ma me le afi ma o migbe meka ale si mie le dɔ lem o minɔ adzɔge nɛ meka nu si wɔm mawu le o ne miekpɔe to miaƒe gaŋkui me o la tso mie le nu kpɔm kura o awɔ legba na lã la eye wode agbe legba la me be woaƒo nu nenema tututue miesusu be ate ŋu aƒo nu o miatso gamɔ me ne vie kpɔko kaka ɖe dzitoe nate ŋu age ɖe xaxa me meɖo ŋkudzi be le tulsa okahoma la menɔ o mege ɖe tɔtɔtɔtɔ dziŋu aɖe me le afi ma kɔmahatsɔ ŋkɔ mawo de asi asakoko me le afi ma eye si menɔ anyi ɖe xɔ sia megbe ɖeka la mekpɔ ŋuŋutega aɖe mekpɔ dadidi sue nyakpɔ aɖe eye wòmlɔ sedavɔ suɖui dzi ke enye nu sue nyakpɔ aɖe ŋutɔ eye mezɔ yi egbɔ afi ma ke mevua na dadi eye meyi ɖe egbɔ ede asi asilili ŋu ke enɔ edzi be minya ale si woƒe kpɔkplɔ ma dia kokoe minyae eye menɔ asili me ŋu megblɔ be dadivi nyakpɔ sue eye wògblɔ be enyakpɔ ŋutɔ ko minyae eye meɖe ŋkukpɔ eƒe suɖi la ƒe megbe wo ŋlɔ be pentekoste dadivi enyo mesusu be azɔ nu sia mewɔ ya oa eye megblɔ be ele be esia nanye ŋutega eye nane gblɔ be zi ale si nanɔ asi li meƒe ƒuwo dzi alea ko la esɔgbe gake azɔ ne edzi be yakpɔ nu si le eme la li asi eƒe ƒuwo me gbugbɔ yi megbe mikuia eya ta esia meli asi eƒe ƒuwo me ɖo ɖe megbe la eƒe ŋkumawo do le akpa me gbemumu ke ezu nukpekpe aɖe si le afi ma nɔ aɖi nyɔm ɖe ŋunye ale si ko wate ŋui mikuia nyali asi eƒe fu me ɖo ɖe megbe vie ko gblɔ ne be eƒe ŋɔŋlɔ le fofo evi kple gbɔgbɔkɔkɔe me tso abosam kple katoliko hamia gbɔ nakpɔ nu si adzɔ ɖe edzi ɖa mikuia eƒe fuwo atso meva gblɔe na nɔvi ŋutsu dzene kple etoawo le afi ma o nɔvi ŋutsu le wo kple etoawo megblɔ be kaka ɖe dzitoe la mexɔ ŋutega vavã ku ɖe pentekoste ƒe kɔmahatsɔ ŋkɔwo ŋu le esia me azɔ ta tɔlia minagbe gbã sa dati nye hame kuku ade. Eku, el abena wo wo le eyi isi ame. Ak betuku yi fiyade ko, nye le ekwa ke le minuti yi fiyade wo me nusi wo nye, le eyi yi fiyade wo meko. So, alafa wi aton blafe, vado, alafa wi adren, le blaton, eyi enye sa dati fe akbeno yi siya. Eye, le tivi la, alo, dolala, le tivi e sino efe asime, esi nye dolala, alo, kamia fe akbeno yi mape, kuda si tola, de mye se eme, nye. Bena le tivi la enye dola ade, eye dola la nye, beda si tola na akbeno yi ma, esokbe. Esogbe azon yewu ni ke atakwe lanu ekule ati maba yeye nwakata pon sen kle nti kokwe amia pleji dudu wodeka eye de amia de atemu adon ko nu sie nu sosoro laglo etotie nu sie wo de motok de wo susuna millennium no eje yim eye wakata oke millennium be ese kristo meva o nikuya kristo pe baba wo mogede millennium me nu gbantola eye lenkeke mawo mela wo wo ne mi etong ti nyala mi akwe bena apato yesu wo ti treklen bu bu de siade nikuya eye goha wo bube papa nye yesu la ke no eyombe jika de mawo vila tepe ende mawo kokwe tokwe gande si bobo no afima mi nama glonyade nami Bibla globena ne yesu vala ati wa vala afato nya glodila ola titre eye afato yesu ola titre ele tepe nipo afida mina madaisi ade nya pejimeko yesu magado afo anyi gbasi achi gbede basere esime wako hamela ajoy eye magano anyi o azon mile esi ade nya pejisu sumeko ela bena afato kristo ola titre gake yesu maba anyi gbanje afi o ela bena nekmela dila maba afi gbede o ni atogo eya male yame hamela jogogo eye ne yesu ba dola anye totrokbola transbola wo aye adape eya male yame eye emanye ngonglola mikuya waye adape kple le yame eye ale ni alia ichi ke yesu magadro ekwe apo wa anyi gbanje akpo basere esime wa ko hamela ajue o eye waye afen eye sronde de fian dudula awu nu le tipo emegbe atrova yura to siwo susola gbo ke azon nike atakupela wunu hamela no no papa pe fia dudute fena pe akpe de kaklui wo wu amesi wokata me wode kakple wo la esogbe lo nanowote alo wa 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 wu wo abe alesi isbel wona israel ene gake gbogbogbogbela jokenken negbe soyadeko susole agbeno yisiame sibe eli akple israel pe amesusuya wo si o meje klona biliam ula ene ne mi ejibe mi akle afimala enye fia ugbanto tawie asheke lia kle kukwiwie enyilia eye elia chitrede akadula me afima ke globe afeto wo 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 nye glonjila ukata wo wo nusianu eye nye nye de kakwe suso eye nye de kakwe si le enu gake ma uglone be ame alafa gede wogale eya masi si o meje klona bal o le hamefio tome afima eye eye ta sardes azon mieje egome nyati sardes langto kupi gbanto nyati sardes le english bepe nyagbe onula gome nge ne mieje be nyati la egome nge amesi sile enu sardes langto enge amesi sile enu ema nge sardes pe gome dede esogbe amesi sile enu azon mikuya ke amesi sile enu azon mi aje gomele gbanto aji bava nyele yogebe nu jirado la ufe agbeno yi eye enye nu si so nto na nu jajirado sia ne mi aje ene nma ela bena enye nu jajirado la li na amesi wo sile enu si wo sile enu hevado azon mi na mi ato kupi gbanto mlondo de sades rame ape dola be esi awe nge nga si o amesi le ma ufe bobo adria wo kwe letivi adria wo de asila gblo menya wo do wo wo be nkole asi o be nele akbe eye neku azon gbedo namela azon bobo adria wo nge bobo adria wo kwe letivi adria wo bobo awe nge ma u dola si o yide letivi ya wo bo si we nge bede asi tola wo bobo adria wo Zideka deka adren la bokbokokwe. A si amina gweta sitola aden. E si enye letivye la le epen kekeme. Bo, 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 le mavo. Eye, letivye la nye e si. Wo wode tamadudwade tabe wa klen kekele la afia le hamia pe agbono isi awo pe victim me afisi bele wo kle le tivi o kho te pe nono mau dolala bogbola enye ese igere le tivi lagbo ke de gbogboko ke pe ke ke lide gu to le tivi siame na hamia pe agbono yima emala mia tengu anye mie biabe Ameka wenye gbogbogo adriawu enye bedasi tola atrewona hamia pe akono ya adriawu nikuya azon esia yi si le tivi la va kwea jila gbogboko kwe ginavana vasia amina le tivi ma kelene de te pepe abe alesi amegmanto no ene azon mina mina madokwe si ajina mi Paulo Globe, ne miyajibe miyanya le tivi si kumeji onyela elabena nidon kujibe satana ha nye le tivi ade aguje le tivi azon mi degesi paulo globe nye ko esebe eye nye le tivi lana efeso hamia e globe azon ne mi ejibe nyanya ne enye nyate pe alo mengi ola le galete to tagbanto kuki enyi paulo glo esie wono nu ko mule afima bena le eyi ade megbela amega ki nyanyira wo ava kle bubuawo e globe ne ma udola de dicho dipo vatia nyanyue la bubuela azon Enyabe a messi ala babage si ano abe ma udolade le vika gande ene. Ek blobe me ka messi onye o. Ne ma udolade alo amede siya de vake pia nububu wu nyanyue siya siye mye pia mila ne zubusu. E siya le tepea. Paolo nye a messi kuide wonu be waga nyirowo nenyabe ome nyirowo le yesu kristo pe nkoji o. Ni babe waga gugo nyiro mi. Ake alebe mi akobo koko kui. Dawa wa uta wia sheke kukui aton. E ya kenge amesi da asire ame woji kule nuna na u. E ye wo da hamiade dudome. Le nukunu o maume doyoyo. Bebo glo upe nuna na u. Bebo glo upe gome dede gome. E le tepea. Kone te tog banto wieve. Ni kwa nusi pa ulo glo. Kone te tog banto wieve. Ke mi akui. E dede hamia me. Mau. Danuna na kan siawo de hamiame. Eye Pablo dewo dodo me. He dawode dodo nwa lebe. Wategun awodon. Hena maufe mtiko kwi. Paolo glone nema. Eke ma ne ameade meka. Koma haton kosi me wole o. Si ajakwa aglona mibe nkeke upa yena nukukukle gbogoglo u. Gbogoglo ufe gomedede. Maume doyoyo kle. Nukunu okle gbogoko kwepe. Dasedigi abe nyongyono enela. Ne zubusu. En la bena gbogbo de ka si no paulo ji lae la nye gbogbo make si u dodana hamia pe agbeno yi evelia de ka make yina hamia pe agbeno yi sikledo eye de ka make yiji u do hamia pe agbeno yi afenu wugu gbogbo de ka make si nye gbogbo kokwi mi ko eji sia ne mi adege sila umlo esia de atisia nunglo lala nye mi kpoda gbogbo adriau mi len kude engu ge ngonglo jessica bobokokwe de kakwele wodome bobokokwe de kamake vazi gozi adre na kamya pe agono ya adre au kata etok kali de kamave ni seme azon kamya pe agono ya adre au zigozi adre la bobokokwe sia atok bedasi de kasiave nusi wo globe enye fiku de na mesiame si atroila azon mi korabe ma sople nubli bua pe de tiama ha ek globe amesiame si adele eme alo atok de akila wade amema da etogome le agbegbanle lame nubli bola simwo ponu lele afima ngema eyata mwade kemeli na ube na tufle alo amimi de tepe bubu o nikwa ela bena iyema nenema ema uglon nenema gbogola gbolon eye nenema ihamia uglon azone etekobe ya tran pa kyabu bubu ko mefia de de emeto bona nusi paulo fiala enye alakpa biblia le etepe epe agbe yesu globe Made etogome dale agbegbale lame. Azon mi agbegbale agbegbale lape akpaka. Amegede upe nkole agbegbale lame si o kakade jito e lawa kpok gege. Mi nyane nema aloa. Mi donku nufafia machi ni tosamea. Mi semea. Maka kubo agbule juro. Mesoto nye vanafifia o. Nyeme sine nema tututu o mikuya. Yuda Iscariot nye satana feji. Enye gbogbo von va de edo kifia le nti lame. Bibla globe e yae wonye. Bibla globe wo ji chotron vie. What's this? Just a minute. Milen kudengu miniti de kako. Azon le esi ajila yesu li. A fi la ajodala se le efe ndusime. A fi la esi le efe miyame. Azon ne Yesu nye ma upevi. Esi alete pe ya. Azon amiade wo akpo atitoga etoko. Gake ene wonye atitoga ene. Azon nuka nye atitoga. Ati wonye elete pe ya. Bibla globe wo profide amesi wo gede atingu. Eye eyabazu kipo dede miata wo gede atingu. Wo len koto. Gake ati wonye elete pe ya. Esobwe. Le anyimele afisia le togwe ape gomela bubu le titre. Yuda deka vede gutia dengu. Elete pe ya. Mikpo. Afi enye ma upevi. Eto dipo va. Gatro yi dipo. Teklo nuvo wala si tro jime. Kpede edo pingu. Afi la. Tetro vie la li. Eto domavo me va. Te gatro yi domavo me. Kpede edo pingu la eklo. Ne wenye. Nuvo wala si metro jime. Mikpo ya. Nuvo wala si metro jime. Ne wenye ma upevi la. De dokyo eye miyaw ha. Amesia ya globe miye wo. Eno gopa dem. Nyanywe gopa de lama. Miye jena nusie famiyaji. Gake amesia me wana nekew. Apeto donku jinge ne edo wuf ya dupeme. Ameke enye ma. Enye. Nye kanwe nguvye etozame alo nyitozame. Ati la ma upe abeli. Ati la abosanpe kainli. Abe alesi kan wo abel de vosamle kuji enela yuda wo yesu de vosamle kuji esogbe jidola lia yitile edeme tama keva je anyi le apisia ake nenema tututui oh echi anyi nto mokukuima moya jira kukuila si yofun plen uchiko kwison
now we find here
azon mi ekpola apisia be taflache benasa despeha mesia nama udolala eglobe bogbo adriawo amesile bogbo adriawo de asi mlona sa despe maudolabe esiawo ngenga siwo amesile maupe bogbo adriawo blon ke azo ameneni enyabe mawula bogbo de kawenye kakarejitwe mawu bogbo kokwe mawu fofo bogbo kokwe yekatanye amerekama elabena maria fofuto bogbo kokwe lame azo le gake mawuza bogbo kokwe sia lenga nyue kekeli vovovo adremena ramela ramiape agbenoyi adriawo mise emea ramiape agbenoyi adriawo azon ya globe mawu mawonene mawu o en novingtu nikpora esa eliape gbogbo eye esi elia jola eliya jola elisa ko eya mape akpa ebe eye esi elisa je dohekula emegbe egatrova yohanes amengrola ji ake nunde kamake wobe wo wonu pepepe abe alesi eliya wo ene keno agbe legbe jikle bubuawo esi alete pe eye ogloda dibe egatrova ake lenkeke mamle wo me mikuya mawuzan gbogbo la yijiten ke wo si amina yesu kle gbogbo kokwe wo yida le donyu wo elete pe eye gbogbo kokwe make si eno yesu jila trova gamia me le pentecoste nkeke aji ke gatrova le agbeno yibubu me agbeno yibubu agbeno yibubu ke nuka wonye gbogbo kokwe de kamake o de miekwe wa mawule miatame le fofola me mawule klimi le vilame mawule miame le gbogbo kokwe me enye dope eton ke menye mawu eton o mikuya eye bubu nko eton awu fofo diekle gbogbo kokwe nye nko de ka yesu kristo esogbe azon mi len kude ngu azon esi me miele eji yim gbogbo adriawo eglobe amesi le le gbogbo bubu me le epe gbeda sitolawo de asi wa asia amina gbeda sitolawo be wo ple gbogbo kokwe ple gbogbo kokwe de kamake si woto si amina paulo si nge gba tola ple evelia etonlia enelia atonlia ple adrelia ukata wo le epe ndusi me oh kele ope ngusen kle ope kekeli homto epe ndusi me azon elia iji eye filipo glo esime wono kukumu alo stefano glo bena mekpo jiko wo nuvu eye yesu no anyide ma ope ndusi me ema mefiabe ndusi gande le ma usi eye wono nyide eji o deke ndusi gome enye ngusen kle totete nti la masye ma uwo nye malobe nye kokwitola nakpo nyonyo o eye nye makble epe lukonde tiepe o ke efo eya made titre eye wuna eyama nofo samle kuichi de gbogbo latepe nilen kudengu esime wopo eyama la ebobo nofo samle kuichi eye wole agbale lade epe asime eye amiareke mele anyigbanji alo le anyigbante alo le afiareke Si tegu alo jebe wakpo akbale la gohan o. Ke alevi ade, abe alesi wo gwi choku kia mepe gomedwa nyi meke la le gomje jia me titi ke, esi me obu mti lan siya si wo de, langu si kwanto, eva ke kwe, le ame si bobo no fiasi kwi chila pen dusime, eye, eye ang to bobo no anyi. Amen. Nyi kwevo, eme nye ngongla u, deko wo vivi glo, nyi kwea. Azon, ame si duji la anon anyi klim de nye fiasi kwiji abe alesi me duji, eye me bobo no anyi de fufu nye pe fiasi kwiji ene, le gbogbo bubu me la, me to gbogbo kokwe de nye ngutin la me. Me duki kia me nuwo katanchi, to tete kpome. Bakle gbogbo kokwe la, he duji, eye ma unye nye pe akbo sosobli bo la katan no, eye ma me le ngutin la me. Oto ngusong katan, si le jipu okle anyi kwanji la de asinam. Nenema ublon, ngusen la katan, eke ma ngusen adeke me le ma usi one, e yamanye amebubu. E la bena bibla globe, yesu blo, le epe titre titi megbebe, ngusen si okatan le tipo kle anyikbanji la, siyan, utwe de asinam. E ye yesu vato, tipo kakle epe, amekope wo akpe, tepe akpe nanewo, e ye bibla globe na, tipo wo dipuklu, kena kapuko afan. Eke ma, atika amegansi ale. Maule, nikuya, elle Kristo me, kakade jitui. Eye enemye duji kwa kle gbogbo kokwe. Abe alesi e yama duji enela, nye no anyi kwa kli. Esi me wako David kwe anyi banji fiasi kwe labe, wano anyi adufia kwa kli. Abe alesi, wudufia le atima ene, amen. Kwa kle ngusen kle totete, de anyi ban katanji. Eye wole, anyi ban lengengem, le mau vyofe de defia, wo lalam. Be wade mau peji degu. En la bena le siya wakata mekbela ome toke ke siyana mau be wadu eji o. Minam nye dege siye ma be ele tefe. Ameka enge anyikbanji pe mau. Amen. Ema enge epe jidupe. Wakata nusianu sile anyikbanji la bobwa edo kuina. Amen. To nubo me ege. To Kristo pe. Bona me nuse me la. Ega trokbo ake. Ele tefe. En la bena anyikbanye ameto. Wotre ne. Eye. Wonye nusianu jidula. Eye jojome akata lengengem, hele eyi malalama esime mauvyo wa dede go ake, miyato, mauvyo fe dede tia u, azon, a nyo ube miyade asile esi angu fifila. Gake bedasi tola ule epen dusie me, lela lam, atisi afisi wa dowodola, wa blonya deka, elabena gogo kokwe si no Kristo mela, Bobo si no Kristo me. Esi me ojola e globe, esu sogie, eye kikiame, cosmos. Hela gwepe nyatila si gome enye, kikiame pe dudu, menye anyiba o, kikiame pe dudu, me gale kwa yege o, komahato nko o alo nukake, me gale kwa yege o, ke miyawola miyakbom. Hamela kwa se tola, ela bena me, nko tepe nonya, ele tepea, mano anyiklimi. Eye, miyame gohan, pasede kike mepe, nububu. Yesu Kristo nye eyamake eto ekbe yide mafomafome. Miekbo esia. Eke mane, ema enye Kristo pe gokokokwe siva le Pentecoste nkeke aji. Ke wane ne mnuo la, enye Kristo pe gokokokwe. Se oto fugwe le afisia, Kristo pe gokokokwe lae gayiji. Le emele afisia. Kristo pe gbogbokokwe la ipoto le dete le afisia. Kekedo afisia le kike amepe nugugu. Gbogbokokwe de kamake si yo paulo fun ple gbogbokokwe. Eye, nusi o wola. Eye, la yo esiame. Iranus ple gbogbokokwe la. Ayo maten me ple gbogbokokwe la. Ayo amemamle o me ple gbogbokokwe la. Eye, wo yo nye kli wo me ple gbogbokokwe la. Ke esianye pentecoste pe yagira woto kame ape akbeno yide kame yibubu me. Alpha ple omega, nuwugu ple gomejeje, ple wukata, David feke, ple pome, nkegle tivila. Saron pe, rosa sopopo, chokbe nyale balime, ekake, pofo vie gbogbokokwe, amesi no anye amesi li, eye wule babage, alpha, omega, wukata, wukata, wole wukata me.
Oh,
miyato, emma anabe, majiha ade. O, ameka miyebe menye, yesu yeble, afika miyebe metu, demye nya fofo nye, alo demye nya epenkwa, eglobe nye nye alfa kle omega, gome jeje kle nuwu, nye nye nuwa wablibola, eye yesu enye nkola, nye fonu kle mose, le nguve bibilame, nye nye abraham pe mawu, nke gle tibila,
ele tepe nyenye saron pe rosa sopopo eye akika mie be meto nyenye nuwa woblibola ke yesu enye nkola pomesikata le jipokle anyi gbajila bla de kede emangu bokoko kwe yagira akika kata tola si diva bokoko kwe to nkone e ponu to bokoko kwe ji oji to bokoko kwe lame nkola ele tepe mauto esiana pomelakata si le jipokle anyi gbanchi eye nusi okata le eme klosia klo ajena nkoma eye nko bubu adeke mele si wona le jipo si me amewo akpode dele o menye dohi o wa tengu o gake akpode de o melon esia de ko wo nyo esokbe le epe nudu si me azon de mi ekpo esia enye pentecoste game ade nuse Jesiwo, nukunuwo, siwo woke kevayi. Azon miele, eyi to viviti beno yawo me. Afisye, enu ti le ken kule. Azon, mina miya to kukwi evelia siya. Oh, me kwe sebe deko miya gaye jivye, vye kukule, bantola. Menya wo do wo wo bena, nkole asi obe ele akbe. Gake eku. Mitro yi hame bubu si le afisya go. Miya kwe bena, gake Megbe nyenko o. Le kame seje eyomela. Megbe nule nyenko bo o. Gake kame siya yala. Nko le asi o. Mile nkude ati siya ngunye. Hame siya le penko mede asi. Hame siya le penko mede asi. Hame siya le penko mede asi. Eye kame siya to vivitife akbeno yeme. Ke meglonane ke kude eng o. Esi me wo dogova akbe gbo le akwasiya la. Ame vengman tom si wo si le enu. Esi e luta he wo dogui. Unko le asi obe ele akbe. Gake eku. Azon keke wo zan emekbe si me wo jijo yesu. Pen ko zazan. Ufo vie gbo gbo kokwe. Ke nane keme li nene ma ou. Enye ma wu mouni so sron kuku. Kuku adeko. Mie gble nam, de fofo nye nkwa, fofo nye nye lekwa me atisya. Mie kwa mye pen asiji, mie adome toke e o yonabe fofo. Jiwo, e ye ame gwe tou, nwa nwa nyema. Menye, epe nkwa menye bokokokwe o, nusi wo nye lai, e nye bokokokwe. Nkola, bokokokwe menye nkwa o, bokokokwe nye bubu nkwa, fofo vi, ble bokokokwe. E yata mye kwe le atima be, Gome dudwa de keme le esye o, sigbe e vinyenye mavo ke ene, nane keme li nene mai, singe vinyenye mavo o, vila ame jine, mavo la, ome jine gbede o. Numa toki ade keme li abe, ale sime gule nyi chosan me ene, singe juta mavo o, ale kem, miya wo gbede akpo juta mavo, e kem la, de juta li da, bi blaglobe, o wo esye na abusam kule epe dola u. Anye ne juta ano anyida, ne ede la no anyida la ke elebe, de nan no anyile kome chijame eye, esike o sana chititi ke esime, uonye el ela Elohim. Ame sili le edo kwisi, esime nubu wade keme li o. Ekema, elebe juta la, nan no anyizi de kama, ple eyama, mikuya. Owo juta di na abusam kule epe dola u, eye watu amemondi okata haku gwede eme, nene machitutue, wa wofu wokena de ohi pe miliona afadeka, denu siwo walata. Gake yade levavage, siwa nyaku evelia, ufe naneke mega suso o. Nusia nusi sigo mejejele lanu uwule esi, eyata ne mieko agbamavola. Mieko cosmic kelimape akbade, sino afima kukuko afi molekule ade nava no anyi, Ma upe kekeli mavana mia pe jime, si eklena na mie be mie kpo yesu. Bibla globe, mie kpo anuo kata o, keke mie kpo yesu. Azon e globe me nga be, e ya inge amesi, nge si me e kpoko adria wo le me do wo do de kame adria wo, me nga mia pe do wo wo kule misi anu kude emu, keke nko le asi obe ele akbe. Gake eku. Azon mi don kuji, ame kape akbe no inge siya, Martin Luther. Luterian fe akbe no yila, azon o bufo wo le gobe je jame. O me je gome goha o, woku to je e gome. Me le na ube waku o, woku koko afi je e gome mikuya. Deku wo fli woda le engu, azon mi dege si esya, azon mi nam yak le kipi si kule do. Mi le nkude ngu, nongu jo. Eye na do ngu sen nu si osuso le kukugela. E la benanye mekpo wo do wo wo le bilbo le nye ma wupe nkume o. Azon ele nu pomuna luta azon ni kata ni lode ji bena bena esiange luterian beno yila esiange nu jajrado azon nu kawo blo eto avato nko ade be ele ape gake eku nu kawo wo uklo wo de koma haton kometin ake ekeman da sema tenwa ayo ti do juzebe ibo o miga posankude katoliko ta o ni poya ela bena miga kugbo ye ake Hele credo kle nko ma ukezam eye enyo luta lo catechisme kle nbubu de sede sinye katoliko hamiato la yihu eye wabung to tonko mikuya nko le asiobe ele agbe esike vato pekuku akbe de kasiame atisia evo egale nko mede asikukuku nko le asio mido nkuojia bemia kareji bele tepela eglona kama bubu obena elenye nko mede asi elenye nko mede asi le agbono yisiamela obu asia eye wo va afisia ke globe nko bubu le asi obe ele agbe gake eku oh mi metodiste to baptiste to presbyterian to luterian to club pentecoste awo ni trole mi apeti o meye mi nana wa nyro mi le yesu kristo pe nko chi kena mi apenu ko opo keke Mikuya. Me do goleji Jose Kuku Kui Mau play and Usione Catholic Ramia Tola me. Siwole Fafia get play, Yangon woke at Taha. A mea de Kematemu at Blobe for four people of Kokoque, Numa, Pomevia, Numa, Sio Yonabe Trinita Kokui, Trinita, Medibe Marena Ponyak, Trinita Lago Hale, Bublame, Eo of Akblenam, Ninyak Ponyak Bella, Trinita Lako, Meleme, Afimako Hao, Nana Kemelin and Namao. Azon. Azon, eye, suso le kukuge, le nusi le asio, lamede asi, luta veoto afima, lede, esiangu, elabena eye na kukuge, ele, wakugowa heode emea, ake, enumake, le ema mede asi, eye na le kukuge. Azon, eye, nyeme kwa uwe blibo hade, le mawu nkume o, de, menyakwa ngtowa, o, nyatowu, melon esia, Mais de blibo o, kukangutie, ngeko, otu afya na u, luta, de blibo afya tutu, elebe, wa kongu u, eye, wa yuwa ufunkule kukukukui. Eye, omeganye wa mtoto o, wo blibo to kukukukui, esile, wo melamchi, menye, kristo to e, de blibo o, kukukukui, de blibo la ile, eme, mikuya, eye, nye, nusi, ebe, alesi, meglone, enebe, menye, to kukukui, ye o, ma ukukui, esile, tola jiye, menye, hame kukukui, ye o, Menge amekokwe o o yake kokokwe sile khamia me ble amawo melaye emenye akpasile kokwe la mikuya ke nge mekpo wodo wo wdblibo o me va doblibo de dogbo o la bena miekpo azombena wo ko afia tutu le afisia tututu afia tutu ke esianye o taflache afia tutu la afisia tututu le lutate eye kokwe wo le afie ke afie la kokokwe li mikuya Azon, nu e tomao si wo wotole hamia kwe akbeno ye tomao me, wawege nu si wo hiyana jiji blibu. Wofo upe fu, abe jojo nukui, tukuya de, si le vidada pe vijidome ene, ele tepe, bogoko kwe digbo na de, jiji bo. Azon, medibe mabia nyade mi se, ne jiji jojo meto avamede, nuke enge nukanto si jona, si, nu evalia, bu, ele tepe, nu si e gakuledo, bogbo, ele tepe, Nuke joto ye soupe ntila me ese me uku. Wongo epe akadame. Eye ti kule hudogo. Eye wo asio memeto nye kbogbo de. Ti hu kbogbo. Eye ta esye woto asya na miye to kosemela. Prumato taton kukugan. Miye kwa mouti vapale apeto la kboto mi apeto yesu kristo ji. Atia tutu koki wawo rebrito ta wye ton kukui wye ve. Ple wye eton. Yesu pefu le akbolago doa lebe. Wako du kolangu. Le e yang to pe vu. Luka blabo bobe, blanovo asheke. Yake mi la la Yerusalem to ame vasere esi me wa dongu sana mi to tipo. Esi ame bel ne, bokboko kwe. Si a va mi ajila, eke ma mi a nyenye da se di la wo le, Yerusalem, Judea, Samaria. Mengene ezu bishop o, mengene ezu subola o, mengene ezu plola o, mengene ezu papa o. Yake ne bokboko kwe si a va mi ajivola, eke ma mi a di da se. Wohamela kle wokre dungu kuna tenwa di da selle abe ne subola konenge alone klola konenge alone papa konenge alone nge nadie da selle kredo adengu eke ne kwa koko kwa baji wola eke ma e yangwe na di da selle eye dosyo wola wuhan na we e labena epe akbele me wo oh miyato melo esia e amega oh mekpo esia gede ule ji afisia mekwe se so wua ele se miele ekwa mule afima Esia le woye mnyweko. Nusi yosu so le kuku geli, le wode asi, azon, ekblo le atisia, azon le kuku yeton liyame. Eya ta donku nu sike ne ukɔ. Eye ne seladji. Melon esia. Eye ne le emede asi. Eye na trole wo jime. Ne menon uzo azon ola. Eke ma ma va dole jiwa. Befe fito ene. Eye ma nyaga popo si je. Ma va dole jiwa o. Le wo afya tuto mede asi se sien. Eye le de engu. Megana ame ma una kwele asi o o. Nu si ne kho. Kesela. Ohlena bibla de kaman si mi ohlena mi kuya gake de ko me ko yekata o elabana o me de siafia o menye o pe agbono ito e o usuma tae wa fo atogolo chichichi me wo zole nusi no usi abe kekeli enela me e yata wa chitre adugo azon me se pete ko se to gede wo de pe ngonyro pe globe luter yanto ma o klebu bo wala o ma chitre o o eh ni nyang tinya so ma kude doctor hegre ngu le jiak beda esime me glone be e globe Nuka mienye, meglobe minya, otu luteri ya ndibla suku gamade ya fima, Betania, le Minneapolis, ke eglobe enyo, nuka ele mi luteri ya nuosi, meglobe enyo, magbule nao, mekwesebe Kristo le miyasi, enye, oglobe enyo, miele, miele kwa koko kujim, eglobe, de esusube miyeko esia, meglobe le vivi megbo, enye, meglobe, miele homse yina egbo, eglobe enyo, nyaka ejibe ya glon. Fifia, anyigba ka akpenane le wosi afima, se wope suku vio, ne ometengu, no ometengu ke suku feula, wunana wodea blibli, meglobe enyo. Olo gan gande wo non afima wo wo small gas board pe tien dudu wade nam le bibla suku gama mele afima ke azon wo nye amengyo Dr. Hegre no anyide afisya kle no vingutu Jack Moore de afisya elabena mena wo non kwa nye be alebe ne eje nukuku kle nyago gan si wo menye mese ola ma to afo Jack be ma se nu si wo glola gome miyekwe ya e yata azon me globe eno anyide kwa nye eye Wuklobe, enyo nusijim ye le enyebe, niya sena ne mele, atisya e globe, ma ufe dole miya wu, eye, wuklobe, niye klen akbaliade, si, fuwa nucho pentekoste ngu, nunana wu, eye, wuklobe, niye yi, miye novya ufe ha adem, miye cho yamabuwe yi California, ye datogo amesi ngolo akbalasya. Ke menye, e globe, niye jibe miya kwa nunana siya ufe dewu, le dowo wome, e globe, deke mele asinya wu nenema wuklo, deko, mengulo nudo dewu, Ale, woglobe, eye, woglobe, ekema, esima emye ye afima kekpo nusiala, dole miya wum, miye le maudim, eye, meglobe, enyo bedekang tu ade doko, minya, ne inyang tope anyibanji le afima mikuya, nutu ade doko ye dangolo akle gang gaja ade, eye, wode epe, atipe ke wukata dale gume. Plen sianu eyo upambli. Ndi sianu jila eyi ya potura nu akwa kukedu dabe ya kwa dabe blile yesi maha. Afye nanyala bedeka ndi bligbe todo de vedungu da. Amete siade si de bligule kpola. Afye kai George Watts kule bubwa ule. Roy Slota kule amamamle u. Minya bligbe pe todo de suwe eve maudu tada. Oh, eglobe wa kafuma ude nge bligule lata. Meglobe de bligule le esia. Eglobe enyo le muade nu. Meglobe le vivi megbola en. Meglobe emenge mi luteri ya nuwole nu jajiradu kwanto ngoli la. Esie nieto gwe fensu ema nikuya. Enyo, meglobe enyo riade yila blimavati. Nye meponu nekude gede ngu o. Mikuya. Deko umede asile engu wo yiji kule blima sile titim. Ale meklobe blilati. Eye senkle senkula akaja dode engu. Eye akaja ma trokpong angbala keklobena. Ha 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 ha. Nane ke mele asibo wo luteri yanto yogjure kukwila. Mikuya. Eklobe ngenye me ngenye vijila. Dokbe dede yi gala yapo kasia haja tsue lamu. Aleke henge emenye Wesley. Kokuwowo mikuya emenge dokwe de yi kanto keke kesi mi epopo esinge wesle hamia to le wesle pe yime esia gawo agbono yi sia to goha wesle hamia pe agbono yi lanye dokwe de de pe agbono yi si kakade afisia fi nuka wowo e kaka esia mikuya goha jojo mi aleda se diemu le nu eton sia wo mu le afima tututu jojo mi anto le komite jamela mabuwebe wanye nenema mekia be bibla na no asi o ha o Na tengwa kwa jojomea, aha kwa afisinele mikuya. Eye ale, eye le eye yademe kwenla, emuje afima, eye nuka edutu eme, bli akpa vji, eduku, eme nge, pentekos tepe hatuto. Azon, pentekos kia ufe hatuto ma sople hatuto sile afisia, so afie la, bli gbeto dede veno engu, luta, afisia la, eto ahaja. Wesley, eye le anyime afisia la, bli adoku, nuka, tututu abe alesi wono tama le afisia ene, nous de kamake enyo azon nous kele afisia mia globe enyo azon petekosia wo globe mi mejia mi metoti seto wa lo mi luteriano o de kele sia kata mbela agbesino blikbe pe to de deswe ve mawo mela tututu ekpede enwo wo wo ahajala eye agbesino ahajamela wo bli eye ta mi kpo mo kata nge mawo pe dodo wo ko gogogo ko ele vivi mebo nena makenge wesle ha le kokwe wo wote gake egbiala egake ade e dodo pe kle nu sino gome je jame afi dododo gogogo ko de kamake mi kwa va van to awo amen en sogwe le nu si esela mede asi ne menye nena mu ola aku azon ku kwe nelia me kwa sebe yai Even in Sardis, Ekpon kofi adewo le Sardis. Esi omo podi ope awu o. Eye wa zon kwa klem le awu yi ome. E labena woje. Azon miga wako maha ton kokli o. Nye jibem ya wane nama o. Bede me klen kukwi bubu alo wa. Alo demenge ende. Ende. Ele tepe. Ende. E sogwe. Ende. Le Sardis. Si omo podi ope awu o. Vede o gale wodo me si o me deta guna numa o. Eye, o le wodo ki o jaje di mapui. Mokoko si yikeke petekoste. Ame si o yofun kle kbobo la. Gede wo le wodo me si me lutape akbe no yade asi koma haton ko wawo me la nuka wawo. E je e gome tututu abe ale si bibla gule ene. E no nu woma abe wodada ene. E trova ake heje koma haton ko. Ade gome. Gake wo dometo fwe ade wo no ajoge le engu. Eye wo bebe yo ma we o. Wo de wo do ki ode aga nama u. Ebe wo glo bebe enyo esok be. Enko fwe ade wo gale asio. Si we jebe wazon le ngonye. Ado awi u. Ga wo koma hato nko o. Ga koniko la ito fwe nfafian azon o. Gaje wo mto wo koma hato nko gome azon o. Gake vo fa le ma u me. Nabe kwa kwa kwe na klo wo esi me ele echi yim. Ame fwe ade wo koto di. Le wo dome. Azon, kukwe a ton liya mekwese. Ame si to se nou line la, ne se nou, minam yakpo, o. Ame si ke duje la, wado a wuyi o na yama, eye nye me le epe enko titu geda le akbekbalele me o. Eye, ma vwe epe enko la me le, pofu nye kple, epe do la wo mkwime. Azon, unko vye ade wo, ame vye vye unto ade wo ko. Si wo suso me ko, si wo katoliko pe nfa fia me duwoji o, enyo. Azo amye ba ekwa be miya po nuto nja jiradungu, me jibe ma, me to fla luta pe gome jenya wo, alebe miya tengu a de eme le afisya. Azo, kukwe se kule do la globe. Ame si to se nu lina la, ne se nu se bobo la glona hamiya wo. Ma wu nante jimbe ya na wo toklan le afisya be wano ajoke. So Nikolai tawo mu mi teda to ebo mi jira mi apa wodo di mapoe to keke menwo katango mi vole e yama meko eye e yama akulo mi afia momi azon e menye gome je pe gbantola azon ne me globe nu jajira do la me ti be ma globe a mesi wo sile enu a mesi wo tengu sile sardis hamia gohanu mi senu se globe le la gomea a mesi wo tengu sile nu jingo manu Azon esia azon mia gafon esia ake etofien eye mia to eva keke atisia le pentecoste fe agbeno yame eye mafia mi be nena ma pepepe azon nu sia odo meto ade woli si wo mu mie ponu le atisia sienye aleke wowo sile enu azon mia to ema le agbeno yisia gavalame mi kwa alebe mia to eve be mia popui ne me we wola ke ma tengo ane a me wo o Be na kuga tabajia de emele agbeno yisi avala me o mikuya elebe na na wakwe tututu abe alisi bibla gbloele afisia ene mikuya esogbe. Azon sisila wenye amesi ongo wole nufumle wawenye amesi wole afisia tututu katutu sosia sile agbe to afisia tutu me. Azon mikboda odogo okpoke kelila luta tro enumake le luta pe kumekbela menye luta o. Luta me wadudu wa hakbo o. Hatutu masi vale emekbelai. Wesele me wadudu wa hade kekbo o. Hatutu masi vale emekbelai. Pentecoste gomedula tato o me wadudu wa hade kekbo o. Hatutu si jewo yumelai. Wawenye amesi wo wone mikuya. Amesi wo vade wo yumelai wone. Kekeli pe dolaba vama wadudu wa hakbo gbedeo. Eye miyakwe lele. Pentecoste pe akweno yisi ame. Nusi nae vajole. Dudu wa hama pe nwubu mikuya. Ne bokokokwe adifiami. Azon eglobe kekeli viade gasusona wu. eyi na kukuke ele chichim vien atia tituko wenye wa atemu aklo wo yi mode sia de jifa mekpo agbehade o ela bana eto nko gbegble gake enye enye ne metede ko la o de wo dale atima nipia sile roma hamelan sile nudwanyi ma ukatan evado keke atima azon Bibla marke nemiele. Azon gake bibla de kasia, si fia go pokokula, me bufo wode nusile wosila takura o eglobe, azon emanye, mile esiamede asivasere simaba, mikwea, miije, miano, tese sieku. Azon gamepe agbeno ilaje gome, lepe alafavia tokwe bla velopu. Esime Roma katoliko hame, hikia mekata tola, no, jijeje pom blibu. Esia ye jivu vasere anyonyo blavo vore keji ne mikata miele jesi demu anyonyo blavo vore ke pe alafavia tonkle bladre yesu kumegbe. Esime Martin Luther klan epe nyabla sheke vo atuwa wode gedo kope votrungu le Wittenberg, Germania. Eye eto ema yila nuja jira doje egome. De miele nkeke mawa minama kakule ake alebe miakade eji anyonyo Bla tonfo de Kelia pe akwere kala fa ton bladre yesu kumegbe esime Martin Luther klan epe nya bla cheke vo atoa u de bedo kope votrungu le Wittenberg u i tete en be urge Wittenberg Germania tokeke emajila nja gira doje egome jola de asika kame echi tere katoliko kame langu pe to tede atima le de epe asio menenema eglobe esia nya kristo pe ngutila akono vi fale kwe won vi swede wonye eye kwam eklede anyigba sogbe echi tere katoliko kame langu eye emaje egome amesi o madale enwu dogoyi emayi esogbe eto egome
was more of a fight for political power.
Gake enye dunya ke pe so toto. De Kristo to pe no no mewunu. De ko wo ble de dunya ke ke pe jena utabe wa dogole hamela me aba wo hamabubu. O me wo nu jajira dokura o. Be wa dogole katoliko hamela me. Agugbo gbogbokokwe pele nse va hamiame o en la bena ogbe esia dunya keke pen popo ko nye katare gituela afime wo sole nkole asi obe ele agbe kake eku le gbogblo bubumela de ko wo klo protestante pe ko maha ton kwa dogwe evo eklo ngon viade dogwe to hamiade me dogo to eklo golo ade dogwe to golo galame numa tututu ejo eklo atalia dogweto isbal me anso amesa mesie klenuto nuke grado ngula nyabe nenemai ela bena de kowo nkudodo ji hukwe fe ade wokle dodo siwo ple konmo la de kowo mau gakebe wa tropo poko ke aba kamia me abe ale siwo no tale apisiala mewe o bede amaga enye dunya kepe apa towo siwa nye gbogbo mepe apa enye dunya keke de gbogbokokwe tepe megede hamia me hade o novingutu metrok boba o etrova apisia kemenye jibe afima o
it was a great political rally
azon enye dunya keke pe nufopo gande kemenye de ngongolokokwe ya wo ble gbogbokokwe ta o enye dunya keke pe nufopo ade sinabe wode asile nkudodoji nuko kue adewo kule atituga kwekwe kule medogwe nao maria kule maukatangu gake ekoto he katekizmo de asi ekoto he aleke mieyone mchi koko suwosubo wo alonu kake wonyela esime wo yina afima le ista ngunti eye kula lala doa gwena wobe christmas pecho kwenye mingai megale wopoge bedevasere christmas ngoli o nenema ublo mingai o ema o Musa dodo subosubo medibe maglon wo kula wo abawo pane kenna wo Musa dodo anna wo communion panto eye wa ho Musa dodo nane kemeli nge Musa dodo o nde kasi nge Musa dodo wo kula le bibla me esike le bibla me nge esime ma udo Musa pe nya ple je sikle nku nu si oje eyo me e ma nge Musa dodo la menye Musa dodo be amenye luterian ha me to o ke bum ne mawu le pedom e pe nya ji le me o eye aƒetɔ la nɔ dɔ wɔm kpli wo. Marko ta wia de pe nɔ kpe ɖom eƒe nyatsi kpakple dzesi si wokplɔ wo ɖo. Eme nye pentekoste hame la ƒe ŋusẽdodo. Eme nye ŋusẽdo. Mawu ɖo kpe eɖokui dzi be yele agbe nye mawu si wɔa nukunuwo le hamea me. Ke le aɖe yeye dom le aɖe yeye gɔme ɖem. Ke le numawo ke si wowɔ le gɔmedzedzea me la wɔm. Ɖe mete ɖeɖi mia ŋua esɔgbe. Azɔ mi de gesi. Womete ŋu gbugbɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nyɔnyɔ ve o. Wotsɔ hame ƒe agbenɔ yeye ve. Wogbugbɔ ame siwo ɖe ɖe aga la ve. Ame siwo si le Romatɔwo ƒe tatɔɖoɖo la nu hetsɔ wo wɔ protestante ƒe tatɔɖoɖo. Ema koe nye nu ɖeka si wowɔ. Woti kpo le zeme dze dzome. Nyikuya esɔ nenema tututue. Isabel dzie vinyɔnuvi aɖe enumake. Ke azɔ migabu be mele esia gblɔm ko be madze aɖaŋu o. Mele egblɔm elabena bibla gblɔ nenema. Bibla gblɔ le nyaɖeɖe fiata wiadre me bena enye glo woƒe dada. Yesu gblɔ le afi sia be abe ale si tututu Isabel nɔ la nenema eya hã anɔ. Eye wodzie nyɔnuvi si wogblẽ anyigba si megblẽ tsa o. Azɔ numatututue protestante subɔsubɔ wɔ ɖe mawu ƒe gbɔgbɔ vavã la ŋu. Egblẽ nu la ke gbugbɔ kplɔe de ɖoɖowɔha bubu me enumake. Nu si ne mawu lɔ le kɔsiɖagbe ŋuti la medi be matsɔe afia mi. Bena wowɔ legba aɖe na lãla eye lãla ye nye Roma. Eye wowɔ legba aɖe abe ema ene nukawoe nye ɖoɖowɔha aɖe. Mekpɔ mɔ be eɖo ti ɖe amewo ƒe dzime. Eye afie miele biabiam be nu katã ye mewɔ aƒatsitre ɖe ɖoɖowɔha ŋu sesiẽ le nye agbeme katã ma hã. Nye ŋutɔ hã nye menya o. Gake nane wònye le menye le ɣli dom. Nye mate ŋu awɔ naneke le eŋu o. Mebia ɖokuinye se. Mebia ɖokuinye kokoko be nu katã ye sia ye meɖi agbɔ nyɔnuwo nenema gbegbe. Miekoya nye agbea katã menye va medi be magblɔ be menye nyɔnu vavãwo gblɔm mele o. Mele esiwo bu be yewonye la yɔm mienyae. Esiwo me agbenyunɔnɔ ƒe kawo tso le kple nu sia nu mienyae. Ema tɔgbiwo la me nane le menye. Esi menye ŋutsuvi sue tukui aɖe ko la le dzigbe afi ma menɔ nyɔnuwo kpɔm wonɔ yeyem le mɔdodo dzi eye woƒe wonya be wo srɔ̃wo le dɔme ke wole afi ma kple ŋutsu aɖe womu aha anɔ mɔto eye woana woanɔ yigbɔyigbɔ yiem le mɔtsie be aha nakɔ le mo na wo ale be woate ŋu ayi aƒeme aɖaɖa nu na wo srɔ̃wo. Megblɔna be womedze ŋutɔ hã be tukpe nyui aɖe na ŋɔ wo ado o. Ele teƒe megblɔ be woɖi gbɔwulawo be woawɔ numatɔgbe eye me esime mexɔ ƒe wiadre ƒe wienyi la ne mekpɔ nyɔnuvi aɖe le mɔdodo dzi la metɔ mɔ me yiam go keme dzi. Megblɔna be daƒeʋĩ ma mikuia ke anye ne mazo nyɔnuwo tsri la vavã aɖe gake esi mexɔ mawu ɖe nye dzime la mawu na menya be xɔasi aɖewo le ye si le afi ma. Nyɔnu ŋutɔ ŋutɔ aɖewo le ye si wo katã mate ŋu aƒoɖi wo ɖokuiwo nenema o. Akpena mawu ɖe esia ta. Esime meyi Afrika esime meyi Switzerland eye esime meyi Roma la wobiam nya sia si geɖe be he gblɔe na mie nɔvi ŋutsu Branham ɖe nyɔnu ɖɔbiwo mele Amerika kurakura wa hadzidzido sia ɖe si vana afi sia la nane nɔa eme nye ɖinu ku ɖe miaƒe nyɔnuwo ŋu. Megblɔ be eme nye Amerikatɔwo gake fiaɖuƒe bubu le mia si le afi ma eyae nye mawu ƒe fiaɖuƒe. Woawoe nye aƒenɔwo vavã. Wonyi bibla gblɔ le nyagblɔɖilawo me ebena mexɔe se be Isaia ta atɔlia lɔƒomee nye meka ɖe dzi o. Ate ŋu anye ta atɔlia alo ta adelia me le afi ma enɔ nu ƒom tso woayra ziɔ nyɔnuvi ma si asi le numawo katã nu le ŋkeke ma dzi. Ale si woanɔ zɔzɔm le mɔdodo dzi aŋlɔ eƒe atalegbe le kaɖiwo ɖe tsi anɔ fɔ kɔm dzadzadza anɔ totrom hetsetsetse kple nu siwo woawɔ la nenema tututu wole nu wɔm mie fifia. Nenema pɛpɛpɛ wole awuwo dom abe ŋutsu ene nu si nye nyɔnu na mawu. Mekpɔ mawusubɔlawo ƒe hatsotso aɖe teƒe medidi o si gbɔna azã aɖe tɔgbiɖuge si ke woɖuna zã sia zã eye nyɔnu siawo katã nɔ gegem ɖe eme eye wodo atakpui glo alo nuka alo aleke mieyɔna nenem numawoe. Menye atakpuia o gake nukemia sesobodziwo alo nuwo tɔgbi wo katã wodoe wohia be woaƒo sobodzi na wo vavã. Esɔgbe nɔvi ŋutsu kpakple ati aɖe si akeke abe ema ene. Esɔgbe woɖe ped tso afɔzɔ la me egɔme nye wo afɔdzi eye numatututue wohia ele tepe gake o mia globe enyo azo mususu be je nyonu be wato nu mato wu koyo koyo ma u globe enye nyonu le pe nku mebe nyonu na do agu eye ne nyonu re pa epe da abe ngutu enela ma u tibe nyonu na di nyonu ato agu abe nyonu ene awo nu abe nyonu ene eye meji ngutu re si to lokolo ku bua de si si gewu yale aleke o eye emegbe wato de megbe si be akpa tu ele ta megbe ne nenama ejibe wadi ngutu amega niato wodoa awua be nyonu ene alegbebe be maganya sipo makele esio ewo ewo nu blanui nenam bo evi siawo kle musiano selemia siegbe mewo ya be nyele agbele nu yila o naneke mega susode kokesiame o negbebe mawu na troye pe jiku akore ejie ye wo shekenken evo deko mau kokoe matengu awo nububu adekeu wotu yesu kristo pe vufugbe woto woro kyo denu dwani ome wodo do do hame eye fo fufu chichi kokoe ade kle epe tretu ade si fo epe kola dete eva afima aglona wobe dinya ya yirawo ema me fianu gede wobe hano ade na gle o mele eklom na mi musi hia mi tiensia enge to trok bomba bibla ple bokoko kwibo no vingu tu eye Kristo si wo fonde chitre la pengu se akede kamea me anno jesi wo kule nukunu wo wom. Amen. 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 Yes. Amen. Brought forth. Esi aji. Eke ma. Ele tepe. Eye e oji. Nyonyo la jie. Nungu ya de wole afima. Nyonyo ma. Gake me he boboko kwewe o. O me he ema vek o. Keke do lauti kia pe akbeno yisiame. Ye do peteko sepe akbeno yame. Gake e wanu deka. Nyonyo siya wanane wo si woglon. Megade asile nu siya wongu. Waku azon o. Do musen. Eye yijie nano etom kwe. Mikuya. E siya ge vovo pena ame wo. Akebe wa atengu akwa bibla. Luter yano pe akbeno yila na mo fa. De bibla mu. Wo 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 pe. Agban leta pe. Pe de asie bibla dodo de kikiyame. Mauna yira luteriano de esieta. Amega, ogato bibla de hameji osime. Tala, nunola de kakotoi. Melena wo gohanbe wakwa eji o elabena. Nusi papa glola enge nwa. Eye, enye mau. Eyata nusia nusi wo glola enyo. Eyata azon luteriano pe nyonyo. Nusi diemo, wo nobe wa dongu sen. Azon, bibla le miasime. Azon, mihle esia. Miho eji se. Miga dede, mufote chiji o aglobe. Enyo, bibla le miasi. Mama devia de kena mi le afima o luteriano so go le pentecoste me egbia si wo cho bibla dare afiare evo wa ho nu si ame bubu bloku de emula no bi mutu kelenyala mi e jiro ngonglo ome ela bena wa wele de sediem le ngunye ne na ma yesu glo le wo mela yesu su be mi apo agbemavo e ye nge nu si jebe wa wo mi kelenyala aso eglo na wo be mi le de esiangu de miga na wa to mi angu ayi o Eye nubugu si ojibe wa lede asila enge nuse suema si susode wome. Singe, luteri yampe nyonyonu epegia si wawola enge ehe afya tutu pen fafia va kekelinu. Katoliko mekho afya tutu ou. Katoliko hame aye aben nolama si ode dale ya palaji le afisi aye yadeva yi. Eglobe, poko mele afibubu adeke onegbe katoliko hame ameku. Dede pokpo le kristo me, menye katoliko hame ame ou. Menye protestante hame ame ou. Elle Christo me de popo gake katoliko fosebe o meto de kele me nanu si bibla glo o nu si kamela glo ye ni kwa matengwa glo nya de kenawo o ela bana monwa de kemeli na ponu nawo o o meto de kele me o wo po wa ponu nawo to wo pe katekizmu ngu nanene na matoku ga ke never do bibla chila de ko wo wa tefu gbe nu si kamela glo ye nyenu gake yesu glo le nu si atututo me yesu muto glo be ne amiade de nanele me ya lo to nanne kpede enula ya de etoko medale agbegbale lame yesu globe amesia me penya na nge apato ege tonge na nge nyatepe difo okle anyibanu agi yake nge nyala nu maye apo ele tepe a o ye nge ma no bingutu menge ma upenya ji kosela ele tepe eye menge nyama sie ma u glole afima de deko o tete me bia fofo difo vitola be wanam gogoko kwe si adukpe nyama ji ana kristo na no agbele menge nene mala menge be agbema pole asinge menge le esi Majenata oke le esiefe amanuwe tswe nam lata eye nge agapela le pegbaja sia chie matunye halado nenema uglo esogbe afia tutu esogbe nusi wonye la nye be esie wo hena ne be kuku sike melebe wa de asi wa ku ola la numa nye be bibla gado ope asime ake luteria no wo asia eye no bubu ukọ afia tutu to koseme pen fafia eye nye nusi luta fia amesia menya be emenye pen fafia afia to de miatemu akpo alese wo wwe wa emegbe wesle bakle kokwe wowo emegbe pentecost ya wesi ekple gbokokwe pe ngongro eso be pepepe azon me no vea de ole asio le de wo mu azon eye eye megana waku o ne melede wongola maba kaba abefia fito eneye na katroa yiko maha chonko meake ke eye nge nusi uwo nene mapepepe utroa yeme na katroa yi nikola ito ubo enumake elabena na troa yiko maha chonko meke note sesien yeje na nobibla maklem yeje na le akwesitumede asi eye na yingo gake ame vende wo suso toto afima ame vende wo suso le luta sinye kbanto valape mekbela eyo me swengli ba edidido calvin chi klebu bwa wo keke do wesley chi kake ame piade wo suso dogoto apima si wo fia koko nyenye eye to koko wo me ame piade wo suso yiji dogbo koko me nipia ame suso di pe mawe le mokatan chi wawe le ema ema de agbe sogbe thirdly they brought gake eton lia o dogo kle ton subo subo nfa tia pe no no mo pomo via dewo pe ye ple abe koma ha tonko ngongoro dada ene azon wo dogo ye kle ti wo wo kle bu bo wo nene ma pa kle po po vie gbo gbo ko pe wo ye kle katekisme nyatepela wo so kle nkwa pa kle de nu si yesu blo le afisiang nko le asi obe ele agbe gake eku ele tepe esogbe. Fourthly, it is true. Nu eneliala enye nyatepe be nu jagirado blowo pe nkudoje nu zosurewo ple konu gedewo jui ple bubuawo gake etoko dododo si nu jagirado a hefe hamia me la hefe etoko nyanyu blubuwa pe nfafia la ple jesisi wo akule do la dododo luterian rame metengu wo esi akpok bede o wome wepo o eye wesle pe akbeno yi hame wepo o negbe laudikia pe akbeno yi si ape nwuwu kwe wo wele azon emiedo esi ajila matroa ye adatongo ngula wa afia miale si wo do engbe tututu wome wo metengu gugo do bogo kwe pe nyongyo lado o wo troda to legba ugbo ya pepepe eye wo troda to legba ugbo nyatepe wo de legba uda lekamia me maria ple Yosef, ple Petro, ple Paulo, ple Ukata. O troda to legba ugbo gake o metrode Kristo si potitre langu o. Luta akplo o troda to legba ugbo gake yide junya keke tokbe ade, alo komaha tonko ade, alo dudu waha ade me. So, be wawo dudu waha bubu na wodo kiko. Nono metata ade si digbantola, eye be waje agaba asokbode jiwu. To komaha tonko me. Ke azon wo gale afa wom kokoko. Metodiste to wo ti kokoko be. Baptiste to wo katan wanye metodiste to wo. Eye luterian wo katan. Die baptiste to wo kle. Metodiste to wo katan be wanye luterian wo. Pentecostia wo ti be. Baptiste to wo katan. Luterian wo kle bubu de siade nanye. Pentecostia wo. Mikuya. Yako mye yeji le eton pede miyape komaha tonko ngu. Kake emma menye maufe dodo le dupe banto o. Maufe dodo. Na dododo enyebe wa gugbo nusi no anyito komete jame la agboi mikpo afi afo emade titre ne agbalesi ageje anyigba azonbe wato agbale bubu wa dade tepela menye dododo emao alo titre titi elebe na to emma keve amen gakene gamia kule vivitipe agbeno yeme ketro zutron subo subo kenkem le afisiala ekema dododo le emma enye nujajiradu ajiradu gake ajredo ple agugwe ajila nu vovovo ebe wonye mikwe o genu jajirado ve wo wo nu jajirado ke tedale o pe le gbagede wo mu ple bubu o gake o magugbo gbogbo pe ba game ya mekura o oh wajira petola pe nko no bi ntu no bi nyonu be mi atengwa kwea o magugbo gbogbo pe la ve gbede o e la bena ese hia nya nyu pe ke ke li va pa to vane ntongto mi dom nya pe kuku azon Ameti gya nyanyupe kekeli vava tove la nye hamiape dola sile afisia azon miele emakboge le kosinagbe azon kekeli de kekeli jia no usie kle Kristo kwe kekeli u gake wato metode sede atro yiduduwa hama ame gake ameadeli avasi atitre de engu e amegan eye wa kwa ame suso di ade wato afima kakare jitwe abe ale si emele titre de nga glotisi ti aji ene ele etepe eye wa troyi gome jeji ame ten eye madengo ngolo ule nubabla kukwa kle nubabla yeye ame ato adukpe eji na mibe awe nenema laudiki akame yape dola ele etepe atroyi ten de gome jeji akbo eye waka fonu siare titre le afisia ake eye titre titi ava mele esiape nkeke me le afisia ele tepe gake luta klohame la dugui amesi o sile enu amesi sile enu la afode dedeka kokwe wo afia tutu amesi sile enu la ede afodeka le transbosbome esogbe eyi bubula ehiabe afo epe awona do dekeke evo ele ko abe demie de jesi le bibla me beti tino dodom le gdo kola pe megbea eye wo globe ye poti lia yida se epe klonwa emegbe lati abado epe alime eye ebu yila edo epe tachi keke si ubu epe takenkem la lebe wadro tepeade si watengu apuchia mikwea elebe wafuchi eye tamye le gegemde afia de fifia si olebe lo mi apuchia lo mi angiro evo angiro mi eye watemira kenkem alo aklo mi gede eme wo do meto de ka eye ta tifu fuelo alo angiro aleluya oh Jile joye mutode popoko kwenu nyawe yari.
I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. What then? One of them. This, that, or that, or that. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say
Deng ya mama nyasewa Dutu
They were gathered in the upper room all praying in his name They were baptized with the Holy Ghost and power for service came Now what he did for them that day he'll do for you the same I'm so glad that I can say I'm one of them Oh, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
They were in a Bible school, oh. O do metoare o matengwa ngolo ope nko goha o ele tepe petro matengwi o bibla globe enye ama manyanu kle ama masronu e yakle johannes kake ele be wa do to onye ela bana onya be wonno anyi kle yesu
though these people may not learn to be educated or boast of worldly fame oh bless god I got so many souls they have all received their pentecost baptized in jesus name And they're telling now both far and wide, his power is yet the same.
Amen.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them.
Jimele minya chomua, jichomu tobe menge wo dumetorika, enyona muube manye wo dumetorika, to wu nusia nusi menya, oh, enyona muube manye wo dumetorika, to wube manye, dukoku kwa upe tuklola, aloku kia mepe fia. Ma, ne, apeto yesu ba afisi ake glo nambe, ma kukwa wu yipe bla veme, eye, ma wu wu jikola ga, pikia mekata mepe fia, eye, ma na wu, pe akpe ewo, pe akpe nonode, anyiban siachi, Eye na no pebla feme. Magaje dogbede o. Eye jipe ame ade kew. Ke jicho son kokle nu sianu. Eye na nye anyibabli bula fe chia. Eye na no akwefe akpe ewo. Halo na tibe. Yanye wo dumeto de kabung. Eye na no pebli chia be ale siyele ewo mwenye. Maglobe. Jele jo yembe maglobe. Mele wome. Pe akpe ewo. Eke manuka. Kake esi aya nye mafo. Aleke. Ubai, nothing to. Oh, Eva to Hulame, Letepe.
It's come a long way.
Eva to Jitipeke, Eye, Eva to Mau Sivazunutila, and Nomia Domeji.
In a manger long ago, I know it's really so.
A babe was born to save man from their sins. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, Christ the crucified of Calvary. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Amen. The woman at the well, he all her sins did tell. And he's the same yesterday and forever. How 5 husbands she had at that time. She is forgiven of every sin and a deep peace placed within. She cried, come see this man from Galilee. Amen. Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
Amen.
A publican went to pray in the temple there one day. He cried, O Lord, be merciful to me. He's forgiven for every sin, and a deep peace came within. He said, come see this man from Galilee. The lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. And the blind was made to see. I know it could only be the mercy of that man from Galilee.
Sing it with me.
Oh, I love that man of Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. Don't you love it?
Daniel on Esiawa. Oh, Mieto. Bokoko kwenye nye siya. Oh, ale bebe melon esiya. Melon ekle nye jikata. Eye, jile jwa nye mungto zansiya bem. Okle mde wome. Eye, nye le twa ben novi ngutu okle novi ngon mwene. Baptiste tou, Methodiste tou, pres, katoliko tou, presbiterian tou, ekake. Ma ukle mi dokwe to, akwepe dokwe desya deke kle mi va afisya. Kena gokoko kwepe novi kadede jia nyisya. Menge, anye komaka chonkwa deke meto o. Ema, le wukbo nusi, wamuole. Gake, nye le fia dupe makwa makwa de me. Wonyo no mide, Yesu Christo pe nguti la makwa makwa la me. To, gokoko kwepe. Amekae wonye. Methodiste to, Baptiste to, Presbyterian to, eye amesia mesinola, neva. Yesu globe, amesia okatan fufula to na mlawa avagbonye. Eye wo dometo adeke mabu o. Eye mafuende titre, ake, le nkeke mamleaji. O, miyato u, nye giaha hoku yade le vasamle kubo api. Nye menyane, miyate mwa aji alo, miyate ngui o. Nope gali, nope gali, nope gali kutu amena. Nye lona hakuku mautokuya. Amiyade nenakbe didilami. Amiade singa ale siwa duida, afika miyape sangupo lade, ele afisia. Alo novi ngutu teji, alo wudu metuwa deko, le afisia. Wawea, oh, miyato, nye, nye mele ekpom le afia deke.
Room, room, yes there is room, there's room at the fountain for thee. A room, room, yes there is.
Nye lona hakuko mawa, eye nye hama lone.
Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a love of life. Glory to
Mi na mi 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 peng kuoko aso aji.
Where he took me. precious name. Glory to his name, precious name. There to my heart was a blood of life. Glory to his name.
As on Esimemia le pupi evel yajimula, na asiekle amiade lengo, lemegbo. Le Achau.
Come to this fountain so great and sweet. Cleanse thy poor soul at the Savior's feet. Work him today and be made complete. Glory to his name.
Oh, maintenant, et si à mi aoyade? Oh, mia towo ji jomu tode esiaka, mia weyade. Ji joma ale kwekwebe matengu apa tie vudu kwa si vipi siakbo. Akla nye lupo da gelade de lape afonu. Medon kujik bedeka esi memenye ngu tubi swe, si kwa kwe wye nyi lopuko. Meno sisi mela petola ngu, me yide retorope, me jibe, pufo nye nye sodola, eye me jibe, maduku ato swawu, yeko nanepe dono nye jiwum. Oh. Maglenami. May the Baptist Mau Naglago Eplobe Soko Naglobe Yes Wenge Mau Pevi Miang Long Kode Akaleme Emma Medikonam O. Afisia Fisi Mayela Amiade Nkeadriak Be Adventisto. May Dakwe. Ameng Miade Novim Tubaka. Novim to Lolwa Eblobe Billy Bako Akwetope Sabat. Eswa Singazo. Gake Globe Sabat in Kekela. Eye Mesusube O Miato. Emma Mewe O Koko. Mikuya. Mayide Turupe Eye Mesusube. Meye afima dawfi zamame nye no la ubom eye minya nya de sokwala kle miape asara meklu la adwede anyigba eye nya to miape sokwala awo sudwe eye memlo anyi jenge de pineti kokwe mauji le zamame eye nye jong kekelangu eyata le zamame langu tudia odogo ye nya wo klogeve eye amatitia de si woyona be slim to texas la no afima Jin jin ta de no si si pomole. Utubu bade no afima, ame si tona pe pa blana de yida nguhe no ekum. Uno habubu o jimta, nyeklo la upe, lono hao ke otoha dabe le atito gagbo. Nyato, metroto nye avochota aleke, megafu nkupo heke mingai. Eye, uwabe de letivi ma uku ado geva atia uple, tuwa uta metututu. Wope pine tiku kwa wope, wawoma, voma, voma, mela, matengu ase, alesi, wulevili dombe, Adam, atika enele. Ano, abe, kosira etonle, esi amegola, meyide juwa meye, ngutu vya ukata mu ahake, nye anyemenu aha u. Ele nambe, makulo ukata aye apeme, melo wosire vume alekeke ha, eye, wotogo le afima notu damu wone wope afobideu, plen bubude siade, enye afoku akpabe wano dedie. Wote fleto afima ten. Keno dola atonpe gbetumple wonewo ne watengu azon eji yake umetengu no zozomle moha afima nenema o minyai ke nenema womu wono vasere sima ya hakolen kumena wo le wupe gakokovo megbe eye meno afima ukata wono akanum metere agale wongu dano anyi mesusube miyato miyato ano abe pebla atonpo aton esi alo pebla etonpo aton mesusu nenema pebla etonpo aton esi eye meno anyide afima de aga ema yimela fani singe de peswe ade nieto weekend belva afima mbobo no anyide afima eye nyon vi spania to ade zonto afima va yele edo kifufu ke meno afima dokuku gansi ade nyeta mebe eva yito afima ede asita kuvi sosia o gen minyai Meklobe, hey, wota kuvige, nyemele edim o. Mese huwa wopiade, le mododo chi afima, eye meyide afima, eye ngutu vigande, si etro jimele wodome lano. Peke afima le, vubekbele wopo, baki, ble epe, mokata, tuba tuba. Eye adati ono sisim le epe alogo chi, le afima wono, hajim. No, jinta pumde eji. Oh, miato, adati no sisim lepe mu. Eto te heglobe, no vingutu, manyanu si wenye o, basere esime na ho Kristo, wonukusia. Eye, medidi nye kukugala, hejo. Oh, miato, matengwa glado kiwo di, oh. Anyona ube, na vavu eme. Oh, e wonukumuto, ewe.
I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly abides within, there at the cross where he took me in. Glory to his name, glory to his name. Fountain so rich and sweet, just cast your soul at the Savior's feet. Oh, plunge in today and be made complete. Glory to
Azon, mi namia de mi apeta oto, akom mi ape asio de chico, Azon. Oh, Mau, go for see. Bubuna Mau, Minamia Titre. Oh, Mila Lavie, Mila Laco.
Yea, my people, I speak unto thee this night as thou hast assembled together, even as I have moved out upon thy hearts tonight and have pierced thy soul by my spirit and my word.
Amen.
I speak once again, my children, yea, the days that lie before thee shall be great days for those that shall declare to follow me, saith the Lord. For I say that I shall shine upon thy pathway many things out of my word. And I speak unto thee, my people, that if thou shalt purpose to follow me, then I shall give unto thee the wisdom of understanding in these very things.
Yes.
For as I look down in thy midst this night, I see that there is in the hearts of some, saith the Lord, that there are some this night, I say unto thee, that are troubled as to what they should believe. But my people, this night I speak unto thee, be thou not discouraged, and go thou not from this place, I say, with a downcast heart and attitude towards these things. For I say unto thee that if thou shalt look unto the Lord, I say that I shall give thee understanding, and I shall deal with thee even as I would a child, and I shall bring thee into the light of these very things, and I say that I shall perfect thee as my people, and I speak to thee, my sons and daughters, tonight, as thou goest from this place, and as thou goest into the many places from whence thou came, wilt thou take this light, I say, and be a witness of it unto many people.
Amen.
For I say that around this world tonight there are darkness and confusion, but But I speak to my servant, saith the Almighty God. The hour is upon thee. Yea, I say unto thee, my servants, this night, lift up the light of my gospel truth. Yea, declare my holy word unto my people, that they may be delivered from all these things, saith the Lord.
Azone amiade wo le si wo manya nu si wo nye wo la eye nye petekoste gbogbogbogbe le nukum yesu globe nika yide kika mekata miade gbepa nya nyu la jesi sia wo la klo amesi wo kwese la do wo apo nukle adeye ye wo wo da asi wo de dole la woji eye wo pe lamela sen nu sia wo kata si muti e wo ponu le be wavame o jijo mungto miko ale si gbogbogbogbe la vado kwe nya la jia kekeli ye mikwe miga miga kedi o Miko esiako eye eyama awo doklimi abe deji ene eye wakulomi aye. De mevivibe gbokokokwe na wone namawa. Gbokokokwe sile miyaji. Medon kujibe yade yile bibla men la. Ame womenya mwosije nwa ato abawu. Kutola gona eye gbokokokwe je ame yadeji nenama. Te glona wo afisi tututu wayi. Eye woyi afima. Eye mawutoto afakoke meye. Eye woduoji eletepe. O mye gale bibla penkeke wome alowa. Amen. Kukoko, zi ale si kukoko kwe galiko. Oh, minam yato esime miyano hachim.
Take the name of Jesus with.
Midon ku beda silaji.
Child of sorrow and of hope. It will joy and comfort give you. Take it everywhere you go.
Ni do to kupi mada ke ikle yesu nkola anye akpo khonu nawo ne tetekpo kukla wo do dali yon nkosiako o mi namia gaji ake Mi na mi ade mi apeta woto azon.
Joy.